Asithobi senintloko zethu okomzuzwana nje. Bawo wasezulwini othandekayo. Sinombulelo ngokuba silapha ngobu busuku. Thina sinombulelo kuba sisazi ukuba ubukho bakho bulapha kunye nathi. Ngoku siyathandaza ukuba ulungiselele kuye ngamnye wethu njengoko sinesidingo. Sikucela egameni likaYesu. Amen. Hlala phantsi. Ndiziva ndilungile ukuba nale miboko iphila. Ndibelusizi kakhulu ngokuyiphazamisa loo nto izolo. Umyalezo bendifuna ukuba niwufumane kangangoko. Kwaye bendifuna uqiniseke ukuba uya kubona iankile leyo sinayo. Asimiswanga, ankilwanga yicawa. Similiselwe kuKristu, iyabona. Uye kuphela loo ndlela, ukukuphela kwendawo yokhuseleko, indawo ekukuphela kwayo uThixo athe walibeka kuyo igama lakhe. Kwaye uThixo wathi uya kuhlangana nabantu kwindawo ayinyulayo ukubeka igama lakhe. Kungekukho nakuliphi na isango, kodwa kwisango alinyulayo. Kwaye kuloo ndawo uya kuhlangana nabantu, kwaye apho kuphela. Kwaye sifumanisa ukuba uThixo akazange alibeke naphi na igama lakhe, kodwa kunyana wakhe. uYesu Kristu, njengoko unyana ehlala ithatha igama likayise. Kwaye ngoku uthi, ke oko kuthetha ntoni namhlanje? Ngamnye uthi ndikuYesu, ulilizwi, oko, ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo, ulizwi wenziwa inyama, wahlala phakathi kwethu. Kwakhona, kwabhaliwe kwisityilelo isahluko seshumi elinethoba, xana sambona esiza umtshakazi nomyeni. Isambatho sakhe sithiwe nkcu egazini, igama lakhe labizwa ilizwi likaThixo, ulilizwi likaThixo. Kwaye oko, ungamandla adlisa ubomi, umoya oyingcwele, ukoko, undoqo, lowo uza kubuxhakaxhaka, amazwi, alenza liphile. Kwaye yonke into kufuneka isebenze kunye, okanye ayinako ukusebenza. Imelwe ithabatha iBhayibhile yonke, uKristu ephela, ivangeli epheleleyo. Ndifuna ukuthi, kweli qela ndiye ndalibukela kumabonakude kubusuku bayizolo, ebendisazi ukuba iza kuqhubeka. Kwaye ndiye ndayibukela. Ndifuna ukuphawula ngaba bazalwana, aba babekelwa qela, indlela abathe banobugcisa bokuphendula imibuzo. Kwaye ndingogxeka kakhulu, ndiyazi nakanjani na, kodwa bekungekho nto yakugxeka phaya, biye yoqobo ngenene, kwaye ndingavumelana noko, ikhulu leepesenti. Inkosi, amen. Iimpendulo zabo zazichanekile kakuhle ngokuqinisekileyo, ndiye ndakuxabisa oko, bendinqwenela ukuba bendinomboniso okubhanyabhanya ukubonisa ecaweni yam ekhaya. Bekumnandi ngenene. Kwaye ndinombulelo kakhulu ukwazi ukuba uThixo usebenzile nakwamanye amanqanaba ngaphandle kweqela lethu lePentecost, kwaye achonga amadoda. Ezo mbewu zikaThixo ebezihleli phandle phaya yonke le minyaka zilindele ukukhanya kukhanye kubo. Kwaye isinika isilumkiso kananjalo zihlobo ukwazi ukuba uYesu wathi xana le ntombi leleyo yaqalisa ukuza kuthenga ioli, kwakungelo xesha awayesiza ngalo umyeni. Ke sinokubona ngako oko xana sibona ama-episcopalian, amarhabi, amawisil, amabhaptisi, amaluther bengena ukuza kufuna ioli. Ngoko leyo kwakuyiyure awathi weza ngayo umyeni. Masikukhumbule oko. Andizange ndamva uBhili unyana wam ukuba athethe into enjalo kum njengoko enzile kwimizuzwana imbalo edlulileyo. Wathi, tata, andikuxelele ukuba wenze ntoni, andizame ukuchukumisa nangantoni na. Kodwa wathi, tata, nantoni na oyenzayo, beka lonke ixesha lakho kwabo bantu bagulayo. Wathi, andizange ndababona abantu abagulayo abaninzi kangako. Wathi, ndikhuphe amakhulu amabini amakhadi ngomzuzwana nje okanye emibini. Wathi, aninzi kakhulu abantu abagulayo, akafane andixelele loo nto. Kwaye ke ndiyeza ngokuhlwanje namanqakwana amancinci abhalwe apha kunye nokunye ukuphawula ngomgwebo ozayo. Kwaye sisazi ukuba sihleli apha ngokuhlwanje kunye nengqumbo kaThixo ishukuma phantsi kwethu, kwaye kwakamsinya uya kuwutshayela. Kwaye sisazi nje ukuba ingqumbo kaThixo ilindile kanye ngalo mzuzu kuya kuthiwa kuya kuba kuphelile kwizigidi. Kwaye ndisazi ukuba entliziyweni yam, kwaye ndisazi ukuba iza kuba njalo. Kwaye ngoko sibona abaninzi abagulayo becinezela kwaye becala. kwaye ndicinge ngokuhlanje uninzi lwabo ngamaKristu kwaye mandikutsho nina bantwana bakaThixo nantoni na oyenzayo uyeka yonke ngenye into yam ukhonze uThixo emini nobusuku ngentliziyo yakho yonke wena ungeva ukuba kukho into engalunganga unokuyixela njengoko uhamba ezihlatweni naphi napho uya khona uyazi ukuba ungomoya kwaye ndiyazi ukuba unjalo kwaye bendithetha kwindoda umzwane uStromey andazi nokuba uTony ukhona apho okanye hayi waye Tony salame hayi ndifumene uTony ongenguyo hayi uTony ongenguyo lo nguTony wasetusan kubani igama lakhe Stromey yazi uba ngusalame Stromey okanye othile ndifumene konke kwivenkile yakhe ngenye imini kwangena indoda yayiqapheleka kakhulu yayithetha ngento eyabuyisa inkumbulo kumxana ndi ukugqibela kwam ndandiseindiya apho ndicinga ukuba inkosi yasinika isona sihlwele sikhulu sakhe saba naso ngaxeshanye kwakuseBombay asizange sikwazi ukufumana indawo apho singazibeka khona amashumi amawaka kunye namawaka abantu kwaye ngaphambi kokuba sifike phaya kwakukho iphephandaba eliguqulelweyo ke kwakuseIndia lilizwe elineelwimi ezimbini kwakuliphepha lesiNgesi kwaye yathi ke iinyikima kumele ukuba ziphelile iintaka zibhabha zibuyela ekhayeni lazo kwiintlwane zazo kwiintsuku ezimbalwa phambi kokufika kwenyikima ezadiliza iingcingo nezinto iintaka ezincinci zisifumanela iindawo zokuhlala ematyeni kwaye zakha iintlwane zazo kwaye emva kwemini okanye emini emaqanda xana ilanga lishushu ngokwenene zonke izilwanyana zimanga kwezo ntonga zamatye kuze zingene emthunzini kwaye ngeentsuku ezimbini iintaka zahlala phandle emithini bezingayi kubuyela kwiintlwane zazo kwaye iintsuku ezimbini izilwanyana iigusha neenkomo bezingayi kubuya emva kwemini okanye zime nxa zonke kwezo ntonga zazihlala endle kwaye zingqiyame enye kwenye ngomthunzi kwaze ngaxeshanye inyikima yasuka yashukumisa iintonga yaze yadiliza izakhiwo kwaye yabona ukuba ezo ntaka zincinane zazilapho ngezazitshabalela ukuba iinkomo bezimi phantsi kwazo kunye neegusha ngezazitshabalela uThixo ulumkisa indalo kwiintsuku ezimbalwa ezidluleyo ezantsi kwivenkile kamzana uTony bendiphulaphule indoda apho yathi xana le nyikima yenzeka ealaska yayiloba ezantsi kwindawo esiyibiza ngokuba yi-stony point emexico kwaye yathi iintaka zazingafuni ukutya kwaye iintlanzi zazingafuni ukutya kwakukho into engalunganga kwaye maxeshanye inyikima yagqabhuka kwaye ngenye imini xana oko kwenzekayo ngaphaya eindiya okanye naphi na apho yayikhona yathi yayiloba kwakhona wacinga ke uyamangalisa ezo ntlanzi zitya malunga neli xesha akukho maza emanzini naphi na amanzi ezolile nje kangangoko ixesha eligqibeleleyo lokuba iintlanzi zitya kwaye zonke iintaka ngokwesiqhelo phandle phaya amangabangaba echola ezi ntlanzi kunye nezinto zonke zazihamba zijikeleza elinxwemeni zingqunga enye ngoku chaseneyo nenye imizuzu embalwa ubulembu bolwandle obusuka ezantsi baqala ukuvela ngolo hlobo inyikima yayenzekile kwelinye icala lehlabathi yabona ezantlanzi zazisazi ukuba kukho undonakelo into ethile yayiza kwenzeka ezo ntaka zazi kwaloo nto uqinisekileyo ukuba uThixo unika intlanzi kunye nentaka ukucalula wobeka phi nakhe ukunika abantwana bakhe siyazi ukuba sikwixesha lesiphelo kwaye umgwebo ulindiwe ke masibe nentlonipho ngenene balekela kuThixo ngentliziyo yakho yonke o Capernaum wena uphakanyiselweyo ezulwini uyakuthotyelwa phantsi kwelabafileyo kwaye namhla ilele phantsi kwesingqengqelo samanzi khumbula nje kwaye uthandaze ngokuhlwanje ndifuna ukufunda indawo apha esibhalweni kwemizuzwana nje embalwa siza kuthandazela abagulayo bili wathi ukhuphe iqela lamakhadi omthandazo kwaye ukhuphe amanye izolo kwaye andizange ndifikelele nakuliphi na kuwo kubusuku ba izolo kwaye andazi xana umoya uyingcwele wafika njalo nje awunakuwenza usebenze fana nje neliva encinci uyitsalela ngokwakho kwigiya ungulowo owenza oko kusebenza kukamoya oyingcwele hayi mna ukwenza oko ngokwakho ke mna ubusuku bayizolo qaphele nasekucaluleni ayizange icholane nabantu nje kakuhle akukhange kubonakale beyithabatha ndiyifumene apha mvanje ibonakala ngokungathi ingentla okanye ngaphantsi kwaye njengokuba bendithetha ndibeka izandla phezu kwabagulayo bayazi funeka siqonde ukuba oko kunikwe kuthi thina bakholwayo kuyesu kristu saza sazalwa ngumoya wakhe kwaye sazaliswa ngala mandla adlisa ubomi loo mandla akuwe ngokubeka izandla kwabanye njengoko benzayo abafundi ukuya kutsho ukwehla kwizigaba philisa abagulayo ngokupheleleyo wavusa abafileyo wabonisa imibono iziprofeta kwaye kwaloo moya mnye wawuphila phakathi kwabapostile bokuqala uphila ebandleni namhlanje ukusebenza kwaizinto ezikwane kwaye ngokukhawuleza njengoko singakuqonda oko uyabona akhathaliseki nokuba isebenza kangakanani kumele ukuqaphele oko kwaye ukholwe kodwa ayizukwenza nanye intwana elungileyo ude uyikholwe kodwa ngomzuzu uyikholwa iingxaki zakho ziphelile nyaniso leyo ngoku makhe sityhileni isibhalo bendihleli phaya phandle kwimizuzwana embalwa edlulileyo ndibhale phantsi ezinye izibhalo ezimbalwa eziliqela kuze ndiguqule umkholo wam wobusuku kwaye ndifuna ukufunda ukuthile ukuphuma kwilizwi likaThixo kwincwadi kaLuka ongcwele isahluko sesibhozo siqala ngumqolo wamashumi amane phulaphulani ngoku ndiza kufunda ngokubanzi kwathi ke kaloku okokuba xana uYesu wabuyayo abantu bamamkela ngovuyo kuba bonke babemlindile bekungeke oko kube sisimilo sengqondo esilungile kwinkampani ngobu busuku kwaye khangela nako kusiza indoda egama linguYayiro yaye yona ingumphathi wendlu yesikhungu yaze yawa ezinyaweni zikayesu yayimbongoza ukuba eze endlwini yayo kuba yabe inentombi izala inye eminyaka ngathi ilishumi elinamibini izelwe yaye yona isifa kodwa njengoko wahambayo abantu bamxinanisa nentokazi yayinethombo legazi iminyaka elishumi elinamibini eyayithe yona phezu koko yadleka impahla yayo iphela ngamagqirha ayaba nako ukuphiliswa bani yeza ngasemva kwakhe yamchukumisa umqukumbelo wengubo yakhe le qoko kwangoko ithombo legazi layo wathi uyesu kubani nalo undichukumisileyo bakuba bonke bekhanyela wathi upetros nabo babe nayo umongameli izihlwele zikuxina zikukhandanisa nje uthini na ubani nalo undichukumisileyo wathi uyesu umntu othile undichukumisileyo kuba mna ndiyawazi amandla aphumileyo kum ithe ke intokazi leyo yakubona ukuba ayifihlakele yeza igubha yawa phambi kwakhe yaxela emehlweni abo bonke abantu ukuba bekungasizathu sini na ebimchukumisile nokuphiliswa kwayo kwangoko uthe ke yena kuyo ntombazana yomelela ukholo lwakho lukuphilisile hamba ngoxolo kwaye ethubeni wathetha kufike othile evela kwamphathi ndlu yesikhungu esithi kuye ibhubhile intombi yakho musa ukumkhathaza umfundisi ekuvile ke oko uyesu umphendule wathi musa ukoyika kholwa wena kuphela kwaye iyakuphila kwaye xana wezayo endlwini akavumelanga mntu ukuba angene naye kwaba kuphela ngupetros noyohane noyakobi noyise wentombi nonini kwaye ke bonke balila beyimbambazelela waze wathi yena musani ukulila ayifile ilele nje kodwa basuka bamuwa ngentsini besazi ukuba ifile kodwa wabakhuphela ngaphandle bonke wayibamba ngesandla intombi esithi ntombi vuka wabuya umoya wayo kwakhona yesuka yema kwangoko wamisa ukuthi mayinikwe into idle besuka abazali bayo bathi ngqa wabathethela ukuba bangakuxeleli bani okuhlileyo ngoku masithanda zini bawo sezulwini othandekayo njengokuba sifunda eli lizwi siyazi ukuba oko yinyaniso oku kwenzeka ayilobali eliyintsomi esinokulifunda mhlawumbi kwiphephandaba okanye incwadi yentsomi kodwa oku kuphuma encwadini esiyaziyo ukuba ililizwi likaThixo siyakholwa ukuba yenzeka siyakholwa ukuba lo Yesu wenza le nto iphawulekayo izihlandlo ezimbini apho yomfazi onethombo legazi kwanomntwana ofileyo siyakholwa ukuba yena ungunyana kaThixo ukuba uThixo wamvusa wabafileyo waze wamzisa kuthi ngobu busuku ekubuqu bukamoya oyingcwele. Kwaye siyakholwa ukuba ulapha kunye nathi ngobu busuku, kwaye sikholwa ukuba usekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi. Iimfese zakhe sifikelela ebantwini, kwaye njengokuba abantu bafikelela kuye kwa ezo ziphumo zikwazinye zanikwa ngaloo mhla, ziya kunikwa ngaloo mhla. Siphe yona kwakhona, bawo, uze sibe nentambiso entsha njengokuba umzwana uShekharian wacela ngokunyanisekileyo kwithuba elidlulileyo, kwaye wacela isihlwele ukuba sikholwe. Iyacela kwakhona egameni likaYesu Kristu. Amen. Funa ukuthetha okwemizuzwana nje, kwaye oko iza kuba imizuzwana nje imbalwa, kuba ndifuna ukufumana aba bantu abanamakhadi omthandazo apha phezulu, kwaye ndibathandazele, kwaye ndishiya nayiphi na enye into kodwa nje kuthandazela abagulane. Kodwa ngaphambi kokuba sithandazele abagulane, kumele sibabeke abantu kwesaa simo sengqondo. Sisimo sengqondo esihlala sisizisa iziphumo. Sisimo sengqondo oyangaso kuThixo. Nanku umfazi owachumisa ingubo yakhe waphilisa enethombo legazi. Ijoni lamtshicela ebusweni bakhe laze lamthwesa isithaba sameva entlokweni yakhe alava amandla. Kungendlela osondela ngayo isimo sengqondo attitude siso esithethayo, kwaye yiloo nto kuyiyo kobu busuku sihlobo esithandekayo. Uthabatha isimo sengqondo thina, kwaye siyakholwa ukuba sikubukho bukaYesu Kristu. Kodwa yindlela yakho yokwenza esizisa iziphumo. Ubuxhakaxhaka bulapha, kwaye ke ngokunjalo nondoqo ukuba nje ubunokuqalisa, uThixo uyakwenza okuseleyo. Ngoku lo mxholo endifuna ukuthetha ngawo okwemizuzwana embalwa uthi ukungqinela ilizwi lakhe. Ngoku yinto enkulu leyo ucinga ngoko, ukungqinela ilizwi lakhe. UThixo unako kanye nje ungqinela ilizwi lakhe ngobu busuku njengokuba wakhe walingqinela, kwaye iBhayibhile kananjalo yathi icikideni zonke izinto, bambelela kukho oko kulungileyo. Ngoku nivile, akukho ntandabuzo, neva isathe sakudala, yingqine ndiya kuyikhola. Kodwa oko akuyibambi inyaniso. Kumaxesha amaninzi ndibone izinto ezininzi zingqinelwa ezaziqinisekile ukungqinelwa nayinzululwazi, kwaye nangoko abantu abazange bayikholwe nakanjani na. Bendithetha nendoda apha kungekudala kwixesha elidlulileyo, sasithetha ngempiliso engcwele, yathi bendingenakuyikholwa, andikhathali nokuba yintoni na eza kwenzeka, kukangakanani na ubungqina onokububonakalisa ngayo, nangoku andiyikholwa. Ke ngokuqinisekileyo akhathaliseki nokuba yintoni ubunokuyenzela yona laa ndoda, ilahlekile, ayinakukholwa, akukho nto kuyo yakukholwa. Ndibe namava nje amancinane apha malunga neveke edlulileyo, njengoko nisazi nonke ukuba ndiyazingela, kwaye xana ndibuya ukusuka kwintlangano yam bendizingela iingonyama, kwaye emva kokuba ndifudukele eArizona kulungile. Ndiyathanda ukuzingela iinyamakazi ezinkulu, kwaye ndiyathanda ukuphuma ngaphandle phakathi kwendalo ndiyibukele. Ngoku andingombulali, ndiyazingela nje. Ke andithandi ukutshabalalisa inyamakazi, andiqondi ukuba kulungile. Ndicinga ukuba sisono esikhulu nje kangako ukubulala inyamakazi xana ungazukuyisebenzisa, kwaye uza kuyisebenzisela injongo. Njengokuba bekuya kuba kukubulala nantoni na eyenye, ndiyakholwa ukuba kulunganga, akumele sikwenze oko. UThixo usinikele ukuba kube kukutya kuthi, kwaye kuneenjongo, kwaye akumele sizitshabalalise. Kodwa ngoku umthetho uthi ungakuthabatha, kulungile. Musa nje ke ukwenza inkcitho, kwaye mna phaya ezantsi ixesha lonyaka liphumile nokuyona yiphi na enye into. Iingonyama zibulala uninzi lwenkomo, kwaye ndazi uninzi lwabafuyi phezulu kwilizwe, kwaye ngalo lonke ixesha befumana ukubulala ngoba bayandibiza xana ingonyama ingena phakathi kweegusha. Umhlobo wam othile ngobunye ubusuku walahlekelwa malunga na-$350 eedola ngobusuku obunye ngengonyama enye nje ibulala amatakane, yangena kwaye kakade zonke ezinye iingonyama zaziya kuhlawula ngenxa yesono sayo. Eke ndayifumana ingonyama, kwaye ke kwakuyingonyama enkulu kakhulu, kwaye kwakuzinyawo ezilithoba ubude, kwaye inobunzima obusondeleyo kwinto kwisibini sento. Ke yayiyingonyama enkulu elungileyo. Aza ndahamba ndisuka kwilizwe laseArizona ukunyuka ukuya eUtah ukuya kuzingela, kwaye ke ndandixelelwe ukuba kwakukho abantu phaya phezulu ukuba indoda endandiza kuzingela nayo yayingumbambisi oqeshwe ngurhulumente, kwaye bethuna ungakhankanyi kwanto ngenkolo apho ikhoyo, wathi wayengumfo ongqwabalala ngenene. kwaye ndathi ke ndiyixelela indoda ebendihamba nayo ndathi andiyi kuyikhankanya. But musa ukuthi mshumayeli ukuba wenjenjalo awusayi kuze uye kuzingela, ayizukukuthatha. Ndathi ndandizingela nayo iintsuku ezintathu, ndilala nayo iintsuku zonke, ndisitya nayo yonke imihla, kwaye ayizange atsho nakuthi molo kusasanje njani ngempilo, funa into etyiwayo, hlamba izitya kwanto. Wathi ngoku ungathethi kwanto malunga naye. Ndathi andisayi kuthetha nalizwi ke andizange ndiyixelele ukuba ndandingazukuthandaza, kodwa ndaqhubeka nje ndiyixelela ukuba ndingu kwaye ndiyathandaza. Ke xana sifika phezulu phaya, le ndoda kwakungumntu olukhulu kwaye andizange ndicinge ukuba yayikholelwa nantoni na, kwaye yayisandula kulahlekelwa lusana kubusuku obumbalwa ngaphambi koko, usana oluzelwe lufile. Ke saya kuzingela, kwaye ngosuku lwesibini indoda endandizingela nayo ibimxelela yathi ndifumana ukuzingela kuyo yonke indawo elizweni jikelele. Ke xana omnye umzingeli waye kunye nam wemkayo, sasikude encochoyini yengcopho apho sasisandula ukusukela ingonyama, sade sayingenisa ematyeni yabe imkile. Kwaye ke sasihleli phaya silindele inja ukuba ibuye, kwaye le ndoda yathi kum yathi, omnye umzingeli umhlobo wakho undixelele ukuba ufumana ukuzingela kuyo yonke indawo, unemali eninzi? Yaqikelela ukuba yiyo ndaba yam leyo. Kwaye ndathi hayi, ndathi ayiyo mali eninzi, ndathi ndixhasiwe. Kwaye yathi oh, ndiyabona. Yathi ke ndiyaqikelela ukuba siyo ndaba yam kwakhona, kodwa yathi une-FM ekuxhasayo. Yayitsala nje kanye kum, ndathembisa ukuba ndiyi. Yabona ke ndathi ehe, ndathi hayi mhlekazi, ndingumshumayeli imishinari. Wathi intoni? Ndathi imishinari. Kwaye wema nje kwaye yandijonga imizuzu embalwa. Ndathi ingaba unalo naliphi na ithemba lobomi emva koku? Liyintoni na ithemba lakho? Yathi ndingumJack Mormon. Kwaye ndathi intoni? Wathi umJack Mormon. Ndathi luhlobo olunjani olo? Yathi lowo uthukayo asele ikofu kwaye atshaye nemidiza. Ndathi ke ukuvuma okunyanisekileyo kulungile kumphefumlo. Kwaye ke wathi wathi ndifuna ukukubuza into. Yathi ndixelele ukuba icawe yamaMormon kuphela kwecawa yinyaniso ekhoyo. Yathi uyakholwa oko? Ndathi xana isiza ecaweni ndiyaqikelela ukuba ilunge njengayo nayiphi na kuzo. Ndazi inyaniso enye kuphela, kwaye lowo nguYesu Kristu. Ndathi ndiyazi ukuba uyinyaniso. Ke wathi ndinosana oluzelwe kobunye ubusuku selufile. Wathi ndixelelwe ukuba olu sana ngokuba lizelwe lufile, Thixo akazange aphefumlele imphefumlelo yobomi kulo ukuba ndisayi kubuya ndilubone kwakhona. Wathi ucinga ntoni ngako oko? Ke ndathi awungeke njengomJack Mormon, uqinisekileyo awungeke. Oko yinto enye eqinisekileyo, angeke ulubone nje ukuba uhlala ungumJack Mormon. Waye wathi ke ebendityhala, ke ndamtyhalela emva kancinci. Uyabona sinexesha lokutyhalela emva. Ke wathi ndathi yintoni ingxaki? Wathi o andazi. Kwaye wathi ke yintoni oyicingayo? Ndathi ndiqhelene nabaninzi abalungileyo, ndandingazi ukuba wayengummomon kwaye ndandi kakhulu ndiyazi ekubeni iseyutha mhlawumbi kwakuyiyo, kodwa mna kuba uninzi lwabantu phaya phezulu bangamamomon malunga nesixeko sesalt lake, esi kwakungesiso isixeko sesalt lake nokuba kunjalo. Ke ndacinga ke bendinabahlobo abalungileyo abangamamomon babe kwimigca yokuthandaza abantu abalungileyo, kwaye ndathi ndidibene namadoda alunge kakhulu ngamamomona. Kwaye wathi ke wathi ndathi andiyazi imfundiso yabo koko, kwaye andifuni ukuthetha nto ngokuchaseneyo nemfundiso yabo ukuba koko ukuko, kwaye ndiyakuhlonipha kakhulu oko. Kwaye ndathi ke uyakukholwa oko? Wathi ewe mhlekazi, ndiyakholwa, kodwa wathi andiphili kuyo. Ndathi ke ndiyakholwa ukuba iBhayibhile ifundisa ukuba uThixo wayelwazi olwasana kwizigidi zeminyaka eyadlulayo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Ndathi Thixo waxela uYeremiya ngaphambi kokuba wabe ukhawulwe esizalweni sikanyoko, ngaphambi kokuba wabe uphumile embilinini. Ndakwazi ndakungcwalisa kwaye ndakumisela ukuba ngumprofeti kwizizwe. Ndathi kukangako awathi wazi ngalo. Yabona wathi ke wathi enkosi. Waqalisa ukuhamba isihla kwinduli kwaye waze wadibana nalo omnye umfo. Kwaye wathi utheni ungandixelelanga ukuba laa mfo wayengumshumayeli? Kwaye ke thina wathetha kuye kancinane kwaye waqalisa ukumxelela ngemihlangano. Ngoku amamomon ayakholwa kwisiprofeta, andi usenokungabikho omnye apho kodwa ayakholwa kwisiprofeta. Kodwa ke mhlawumbi ndithetha ngaphandle kwesikolo, kodwa mna ewe, kodwa nokuba kunjalo bayakhona ewadi babuyela kum wathi ndiyaqonda ukuba ungumprofeti that hayi mhlekazi that inkosi ndibonise izinto ezimbalwa eziza kwenzeka waye wasuka kwangoko wathi masingene phakathi waye wangena emotweni yakhe wehla waya kwisixeko sakhe esincinane kwindawo ebiphila kuyo kwimizuzu embalwa wayelahlekile sasilungisa izinto ukuze sithabathe olunye uzingelo kanye emva kwesidlo sasemini waye xana sisenza kutheni wemkhange moto imisuzu embalwa umfana okhangela kayemhle wabuya omalunga neshumi elinesixhenxe leminyaka ubudala okukhangeleke ngongcwele ngenene umkristu olinene wathi lona ngumntakwethu wathi akanguye umJack Mormon ungummomoni wokwenene ngathi unjani ngempilo nyana waye wathi ndiyaqona ukuba umntakwethu undixelela ukuba ungumprofeti that hayi mhlekazi that asikuko ukuba ndingumprofeti that inkosi ndibonise izinto eziza kwenzeka wathi ndinembumbulu engalweni yam ngoku bekumele ukuba ndikwitafile yotyalo wathi kodwa umntakwethu undixelele oku kwaye ndathi ukuba kunjalo andiludingi utyalo wandijonga ngqo emehlweni ngokuthembekileyo ukujonga wenyani wokunyanisekileyo wathi ubeka izandla zakho phezu kwam ukuba ezi zinto zinjalo andisayi kuludinga utyalo waya ekhaya ephilile lo mzalwana umhlobo wam ongumkristu wayezingela nam ukusuka ePhoenix wathi kum wathi amanye ala makhwenkwe ahleli apha ngoku omnye wabo endimaziyo ukho apha saya ekhaya wathi mzana uBrenham ukuba inkosi ingakubonisa umbono kwaye ikuvumele ukuba uxelele amaMormon kanye into eza kwenzeka oko kuyakwenzeka ngokuba bakhangela kona ke ndathandaza kwaye ndathandaza kwaye endleleni yam ebuyela ekhaya ndandinyuka kumvulo olandelayo ngecawa malunga nentsimbi yeshumi entloko ndandimi egumbini emva kwecawe ngaloo ntsasa kwaye ndandikhangele phandle kwaye ndabona iithotshi ezidanyazayo okanye uhlobo oluthile lokukhanya lidanyaza kwaye ndabona ingonyama eyayisemthini kwaye yayincinci kakhulu ukuba ndiyidubule ndandingayifuni kwaye kukho umntu othile wayidubula kwaye xa nabenzayo bayidubula ngompu omkhulu kakhulu wayivuthelela ingonyama ndizange ndiyithande indlela eyenziwa ngayo xana ndafika phaya ePhoenix ndaxelela umzwana uDawson oko nomzwana uMosby ndiyazi ukuba ulapha ndambona ngenye imini ndaweni ithile apho kwaye wayenyuka nam yena kunye nonkosikazi wakhe kwaye ndathi khangela kwaye ubone oko nguitsho inkosi uyakwenzeka ngolo hlobo ubusuku usalini ubusuku obune okanye ubuhlanu sasizingele okanye iintsuku kunqabile ukubona ingonyama emthini ebusuku kwenzeka ukuba besiza ekhaya bazikhulula izinja lo mzingeli lenkwenkwana yeMormon kwaye ingonyama yabetha umkhondo okanye inja yabetha umkhondo wengonyama xele kwaye yayiqhubela emthini kwaye intsimbi yeshumi ebusuku beza basikhupha ebhedini saphuma saya apho kwaye kwakukho kwaloo ngonyama emthini edanyazisa izibane umzana uMose wayidubula nge-0.44 caliber wafana nokuyivuthulula isiqingatha kwisibini ngonyama kwaye nantso ke kwakuyiyo kanye ngendlela ekwakuthethwe ngayo ngosuku olulandelayo ndadibana nomphathi omkhulu umgadi wezilwanyana karhulumente omnye umJack Mormon ndabathabatha loo makhwenkwe ndawonye ndawakhokelela ekhaya kuKristu ndiyanixelela isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade uThixo uyalingqinela ilizwi lakhe ubavile abantu besithi ukubona ukukholwa oko akuyonyaniso ngokupheleleyo abantu abaninzi bayabona kwaye abakholwa nangoku ngemihla leyo uYesu wayesemhlabeni kwakutheni bengazange bamqaphele ukuba wayelela ilizwi likaThixo libonakalaliswa kutheni abantu bengazange bamqonde ukuba uMoses wathi uYehova uThixo wenu uyakunivelisela umprofeti onjengam kwaye wazalisekisa lonke ilizwi eyalithethayo iBhayibhile ukuba wayeza kulenza kodwa abazange balikholwa kodwa uThixo kwisigaba ngasinye walingqinela ilizwi lakhe ukuba liyinyaniso uhlala elingqinela ilizwi lakhe emva koko bathi ngamanye amaxesha ukuthi kubona kukukholwa akunjalo kodwa siyazi ukuba uThixo qhubela phambili engqinela ilizwi lakhe kwisigaba ngasinye siyazi ukuba walingqinela kuAdam noEva ukuba xana wathi mhla uthe wadla kuwo ngaloo mhla uza kufa ngenene kumele sivume koko oko ukuba oko yinyaniso siyakukholwa oko kuba ukungqinele kuthi kwaye siyazi ukuba yinyaniso ngoku sakuthabatha nje indawo ezithile athe uThixo walingqinela ilizwi lakhe ngakhe sithabathe umzekelo yemihla kaNowa UThixo wathetha kuNowa umyalezo ngokuqinisekileyo lo wawungenanzululwazi kwaye ungakholeleki. Kwakungekho bani wayenokuwukholwa, kwakungazange kune phezu komhlaba. Ayinabunzululwazi. Mhlawumbi babenesisigaba senzululwazi enkulu kakhulu kunokuba sinayo ngoku, ukuba babesakha iipiramidi nee-sphinx kanye nokunjalo ngaloo mihla esingenakho ukuzakha ngoku. Babeqhelene namandla ohlobo oluthile lwamandla obuxhakaxhaka, mhlawumbi atomo okanye into ethile, ukuze babe nokuwuphakamisa loo matye makhulu lawo besingenakuwenza namhlanje. Kodwa babesenza izinto ezinkulu zenzululwazi, babenento babenokuqhola umzimba ukuwenza ubonakale ngokwasendalweni ngamakhulu eminyaka. Silahlekane nobu bugcisa. UYesu wathi, njengokuba kwakunjalo ngemihla kaNowa, kuya kubuya kube njalo ekufikeni konyana womntu. Kwaye siyazi ukuba simelwe kukungena kwesinye isigaba esikhulu senzululwazi. Kwaye ngoku umyalezo lowo uNowa wayenawo wawuchasene kakhulu nenkolelo yaloo mhla ebandleni, kwaye kananjalo wawuchasene kakhulu nophando lwenzululwazi. Kodwa uThixo walingqinela ilizwi lakhe ukuba liyinyaniso. UThixo wangqinela kwa oko lam profeti wakuthethayo kwakuyinyaniso. Kwakhona sakuthabatha omnye okomzuzwana nje. UAbraham wayengomnye umprofeti wenkosi elathi ilizwi leza kuye, kwaye lamxelela xana wayeneminyaka engamashumi asixhenxe nesihlanu ubudala, kwaye uSara wayenamashumi amathandathu anesihlanu eminyaka ubudala, ukuba wayeza kuba nomntwana nguSara. Ngoko oko kwakusethusa kakhulu kongakholwayo. Ungafane ucinge namhlanje into enjalo isenzeka kulo mhla. Ngazo zonke iimpumelelo zenzululwazi yethu, kwanazo zonke ezintsana zeetyhubhu zokuvavanya abathetha ngazo nanjalo njalo, kodwa eli xhegokazi ngoku elinamashumi amathandathu anesihlanu eminyaka ubudala kunye nexhego eliniminyaka engamashumi asixhenxe nesihlanu ubudala, kodwa ilizwi lenkosi leza kuAbraham lamxelela ukuba oku kwakuza kwenzeka, kwaye uAbraham wamkholwa uThixo. Ngoku akukhathaliseki nokokuba wathetha kangakanani na uThixo, nokuba kwakuyinyaniso kangakanani na, uAbraham wayemelwe kukukholwa oko uThixo akuthethayo ukuyenza ibe njalo. Ngoku khangela ukuba wacikidwa njani naloo mntu ngobungqina bakhe ukuba ubekholiwe. Kwalaa ndoda inye yenza olwavuma ukuba yakholwa kuThixo, ungumntu okwanjengawe ehleli apha ngokuhlwanje. Sisamkholwa uThixo, simele kukumkholwa ukuba ilizwi lakhe liyinyaniso, kwaye uza kuliqinisekisa ukuba liyinyaniso ukuba singalikholwa nje. Ngoku khangela umqobo uAbraham wayenawo, into yokuqala okububudala bakhe amashumi asixhenxe nesihlanu eminyaka ubudala, kwaye uSara enamashumi amathandathu anesihlanu wayesele edlulile kude kutshintsho lobomi ukuyeka ukuya exesheni ngaphandle kwamathandabuzo. Kodwa into eyayekayo kwiminyaka emininzi ngaphambili wayehlala naye njengenkosikazi, yayingudade wabo isiqingatha. Mhlawumbi wayemthatha xana nje wayeyintombazana ekwishumi elivisayo waza wamtshata. Wayengenabantwana, wayeludlolo ngokupheleleyo. Kwaye ngoku sifumanisa ukuba ukwenza oku kwakufuneka azahlule kubo bonke abantu abengakholwa kuyo ukuze kwenziwe yenzeke. Andithethi kuthi kumelwe uzahlule ngokwakho usuke ebantwini, kodwa kumele uzahlule kuyo yonke intlebendwane yokungakholwa, kwaye uhlale kude ukusuka koko xana abantu besithi, ezo zinto azenzeki elo qela labantu abaphambeneyo. Akukho kwanto enjengaleyo yenzekayo, bhala nje iindlebe zakho uhambe. Musa ukunikela ingqalelo kuyo. IBhayibhile yathi uAbraham akazange abe ngothandabuzayo kwidinga likaThixo ngokungakholwa, kodwa wayengowomeleleyo edumisa uThixo. Gama lakhe latshintshwa kusuka kuAbraham ukuya kuAbraham, kutshintshwa kwegama kwenziwa igama lakhe uyise wezizwe. Ungafane ucinge indoda ehlala nonkosikazi wayo, isithandwa sayo, athe wahlala nayo ngoku yonke le minyaka, kwaye ngoku kwindawo ethile eneminyaka engamashumi asibhozo ubudala, kwaye nonkosikazi wakhe iminyaka engamashumi asixhenxe ubudala, kwaye ukanti ngaphandle komntwana omnye okanye naliphi na ithemba lomntwana, kodwa wayebanga ukuba uye uyise wezizwe. Khawufane ucinge ukugxeka kwendoda egqithayo iza kuthi, "Yise wezizwe ngoku bangapha abantwana bakho nabo ngeli xesha," kwaye konke ukugxekwa akwakumele adlule kuko. Kodwa uAbraham akazange athandabuze naphi na konke konke ngokungakholwa. Wayekholwa ukuba uThixo unako ukukwenza oko akuthembisileyo, kuba uThixo uza kulingqinela ilizwi lakhe kungakhathaliseki nokuba lide kangakanani na ithuba elithabathayo. Kodwa endaweni yokuba abe ubuthathaka sihlanto ngasinye njengaxa sidla ngokwenza wayesomelela ngalo lonke ixesha ukuba kwenzekanga namhlanje ngomso iza kuba ngummangaliso omkhulu ngakumbi kuba ikhule ngosuku olunye ubudala oko kwakunguthixo oko kwakunguthixo kuabraham kuba wayesazi ukuba uthixo wangqinela wonke amazwi akhe ukuba anjalo ukuba abantwana bakhe bebeya kuthabatha kuphela ilizwi lakhe uze abe nokulingqinela ngani yiloo ndlela kuphela nokulingqinela ngayo ilizwi lakhe akalingqineli lona ngabangakholwayo abanakungqinelwa bangabangakholwayo kodwa alibhekiselelanga kwabangakholwayo alilolu abangakholwayo kulowo ukholwayo kwaye ukuba unokufumana umntu othile oza kulikholwa ilizwi lakhe uza kulingqinela ngaye ilizwi lakhe kwaye ngamanye amaxesha ukugula nezinto zenzeka kuthi ngolo hlobo ukuze uthixo abe nokuzingqinela ngokwakhe uyakhumbula indoda ekwakuyimpama eyafunyanwa nguyesu bathi ubani na owonayo yena okanye uyise umama wakhe bathi kule meko nakanye kodwa ukuze imisebenzi kathixo ibonakalaliswe yabona yenzeka kwinkwenkwe ukuze uyesu azukiswe ngamanye amaxesha ukugula akusosiqalekiso yintsikelelo ukuze sibe nokuncamathelisa ukholo lwethu phaya sibize ezo zinto zingekhoyo ngokungathi beziko uthixo utsho njalo waye uza kungqina ukuba kunjalo ukuba awusayi kuba buthathaka phantsi kovavanyo wayenokumngqinela uyobi ngaxesha lithile uba waye engenakumsingela phantsi ebusweni bakhe khangela uvavanyo awathi uyobi wadlula kulo kodwa ezantsi emihlathini yokufa awathi kunjalo inkosi ibinikile inkosi ibuye yathabatha igama lenkosi malibonga oqinisekileyo wayeyikholwa uthixo walingqinela ilizwi lakhe kwiyobi walingqina kuabraham walingqina njalo kananjalo walingqina ngomoses wayexana uMoses xana ubunzima obunxamnye naye uMoses wayenayo engqondweni yakhe kokuba mhlawumbi abe ngumhlanguli kokuba umama wakhe mhlawumbi wayemxelele ukuba uzelwe ngumntwana olungileyo wayengumhlohli wakhe owayemkhulisa kwibhotwe likafaro kukho ntandabuzo wayemxelele nyani sithandazile ukuba siya kuhlangula kwaye siyakholwa ukuba unguye laa mntwana uya kuthi uthixo amsebenzise ukuhlangula kwaye xana yena yabona wenyuka kwaye wayeza kuba ngunyana wentombi kafaro kwaye sifumanisa ukuba wayeza kuba yindlalifa kwitrone kutheni akukho ntandabuzo kwakusengqondweni yabo ngoko ukuba uza kuba ngufaro olandelayo kwaye kwakuyiloo ndlela awayeza kuhlangula ngayo abantu ngokuba abe ngufaro olandelayo kodwa uthixo wayene ukuba oko bekuya kuba njalo ngoko ebeza kuyenza ngempahla ephathekayo ngokusebenzisa isenzo sezopolitiko kodwa uthixo akasoloko esebenza ngolo hlobo uthixo uneendlela zakhe zokusebenza kwaye wathi uza kubakhupha waxela uabraham emva kweminyaka engamakhulu amane uza kubakhupha ngesandla esinamandla uza kubonisa imiqondiso nezimanga ke wayengenakuyenza ngolo hlobo ke sifumanisa ukuba uabraham wakholwa kuthixo kwaye nanku umoses ngoku ukholwa kuthixo kwaye umoses wakroba kwanaloo festile inye leyo wenza ngayo ufaro wabona kwa abantu abanye ukuba ufaro wakhangela phandle phezu kwabo njenga abantu abaqalekisiweyo abantu abangenanto kodwa igquba laba baxa ngenxa kathixo kwaye uthixo othile wenkqantosi ndaweni thile lo wabengazi kwanto ngaye ufanekiso othile ongabonwayo lo bathandaza kuwo lo kwakungekho nto kuwo baliqela laba baxa kwaye babeliqela lamakhoboka kwaye uthixo wabo wabavumela baba ngamakhoboka kungqina ukuba wayengenguye uthixo kwaye kanye phakathi kwayo yonke into wayekhulisa kanye loo ndoda uthixo wenza izinto ngeendlela ezingaqhelekanga kanye phantsi kwabo hayi isifundiswa senkolo hayi umfundisi hayi umbingeleli hayi omnye wamadoda wabo angcwele kodwa indoda nje eqhelekileyo ezalelwe umsebenzi kwaye uthixo wambiza ukuba abe ngumprofeti wakhe kwaye wamthumela ezantsi phaya kwaye kungekho nto esandleni sakhe kuphela ukhuni eligosa ukujongana nomkhosi ibutho lamajoni obuxhakaxhaka awayeseloyisile ihlabathi liphela kodwa ngela khuni esandleni sakhe njengoko uthixo wamxelelayo ukuba abambe olwakhuni esandleni sakhe kwaye uya kumhlangula uisrayeli kwaye wehla kwaye wayenza ukuba uthixo wayeyithembisile uza kuyenza njani loo nto ndiyakuba nawe wathi ndibonise usuku lwakho ngoze ndiyathintile andikwazi ukuthetha kakuhle kwaye wayenezigidi zokuzithethelela kodwa wathi ndiyakuba nawe kwaye kuthabatha oko kuphela wahamba kuthabatha ilizwi likathixo kungakhathaliseki nokuba umsebenzi wawubonakala uyingozi kangakanani na moses waqhubeka ekholwa kuthixo kwaye uThixo walingqinela ilizwi lakhe ngoMoses ukuba liyinyaniso ngokuba nokuba yintoni eyenzekileyo uMoses wahlala kanye nelizwi ngexesha lohambo uThixo wabaxelela ezantsi eyiphutha kananjalo ukuba uza kubahlangula kwilizwe ledinga ilizwe elihle elizele lubisi nobusi kwaye lalilapho ngokupheleleyo babengazi ukuba laliphaya kodwa wathi likhona kwaye ndilinike nina sele lileleni yiyani nje nilibange kwaye entlambo xana abaninzi babo baphumayo bexhentsa bekumoya xana uMiriam wabetha ithamborini besidla imana evela ezulwini bephulaphule kuMoses evuma ekumoya bebukele imimangaliso nemiqondiso iphuma kodwa xana kwafikwa kumanqama ukulikholwa lonke ilizwi likaThixo lonke idinga basilela babini kuphela kubo abalikholwayo kwakunguYoshua noKhalebi kwaye babuya nobungqina bokuba ilizwe lalilungile kodwa iimeko kwakukoko kwabathintelayo ngokuba bathi asinako ukulithabatha elalizwe ukuba izixeko zabo zibiyelwe ngodonga abathunywa babo babuphaya hayi abathunywa babo kodwa abantu babo babo baziingxilimbela ezinkulu ngokuba sikhangeleka njengemicikwana phezulu ecaleni kwabo uYoshua noKhalebi bathi singaphezu kokuba sinako ukulithabatha ngokuba uThixo wayelinikele bona ngakhathaliseki nokuba zazinkulu kangakanani na iingxilimbela umqobo wawungathethi nto kubo uThixo wayekuthilo kwaye uThixo wakungqinela ngabo kwaye baya bawela balithabatha ilizwe njengoko uThixo wayethe baya kukwenza wakungqinela kubo xana beza kwinyanga kaApril xana amanzi ayebhabhela ezantsi ephuma ezintabeni phezu kwemijelo yeCape kwanokunjalo kwaye kwabonakala ngokungathi uThixo kwakuyinjengele elihlweni ukukhokela umkhosi wakhe kanye ukuya kwindawo wenza ukuba bacinezelwe bangabikho kwilizwe ledinga kwaye kwangelo xesha wabawelisa ngalo wayeza kubawelisa kwakuyeyona nyanga imbi enyakeni inyanga iYordani eyayiphuphumela kumanxweme ayo ibaleka iphuma iye emasimini ngokuba kuba babeza kubawelisa kwakuza kuba lixesha lasehlotyeni xana babenokuwela kodwa walinda de amanzi abanzulu uyakuthanda ukubonisa ukuba yena unguThixo uyathanda ukungqinela ilizwi lakhe kungakhathaliseki ndikhathali nokuba ugqirha uthi uyafanga umhlaza koko kodwa umntu akwaziyo mhlawumbi amanzi anzulu kwabanye beni ngokuhlwanje kodwa khumbula uThixo wenza idinga uThixo uyaligcina ilizwi lakhe kwaye uThixo uyalingqinela ilizwi lakhe linyaniso walinda de amanzi abanodaka ade abanzulu nangaphezu kweentloko zabo nanjalo njalo kwaye ngoko wavula indlela wahamba phambi kwabo kwaye wenza indlela beza kungena njani eYeriko xana yayivaliwe yonke uYoshua wayezibuza wayesazi ukuba uThixo wayemkhokelele kude kangako inyathelo elilandelayo lelikaThixo ngenye imini xana wayephumile hambahamba ejikeleza ejonga indonga wabona indoda imile irhole ikrelelayo kwaye walirhola ikrelelayo waya kuyihlangana indoda wathi ungowabaphi unathi okanye ngotshaba lwethu yathi ndingumthetheli womkhosi wenkosi kwaye yamxelela into amakayenza ukuba uza kulivuthela kanjani ixilongo kwaye udonga luwe phantsi babesenza ugqatso lwenqwelo kulo yintoni lalinokwenza nalo nelo xilongo uThixo usebenzisa ezinjalo ukubalula iindlela injalo ubulula bayo yiloo nto eyenza ibe nguThixo kum sihlala sizama ukufumanisa into enkulu iza kwenza into kwaye uThixo umbutho othile omkhulu uza kuthabatha yonke into uyicacise yonke ngokuphandle xana uThixo ethabatha umntu olula indoda nje enye anokuthi ayibambe ezandleni zakhe aye uyakungqinela ilizwi ngalinye elo alithethileyo ngayo thabatha indlela ezincinci ezilula vuthela ixilongo hayi ukomba udonga kodwa vuthela nje ixilongo kwaye iindonga ziyakuwa phantsi ukudubula kwexilongo kuza kuwisa iindonga phantsi indlela ekubudenge ngayo kwingqondo yenyama kodwa uThixo walingqinela kuba ilizwi lakhe liyinyaniso kuba iindonga zawa olunye phezu kolunye benyuka baya ngqo kwaye basithabatha isixeko oh uThixo uyathanda ukuzingqinela ukuba unguThixo uYoshua wayekwazi oko ngenye imini kwaye xana wayemi phaya omnye weyona mimangaliso mikhulu yakhe yenzeka ngaphandle kokufa kungcwatywa nokuvuka kukayesu kristu xana utshaba wayeseludubile kwaye izintlu ezahlukeneyo zasisezintabeni wayebadubile kwaye lalitshona ilanga oh bethu kwakulele njani ixesha kundijengele uYoshua mbula walwa kwela lizwe lonke ngaphandle kokuba nesibhedlele nomongkazi uncedo lokuqala okanye ukuba nomntu owonzakeleyo xelele into ethile enokumbetha oko. Ewe mhlekazi, akazange abe nazibhedlele engenabongikazi kwaye akazange aphulukana nandoda okoko nje babesahamba kwintando nelizwi lenkosi uThixo wakungqinela ukuba wayenabo kulungile oko. Qaphela ngoku kwaye sifumanisa ukuba uYoshua wayesazi ukuba ubusuku buyeza baya kuqhwesha nxa zonke kwaye bafumane omnye nomnye kwaye bazihlanganise ndawonye baze benze omnye umkhosi omkhulu kwaye wayeza kuba nexesha elirhabaxa kunye nabo ngosuku olulandelayo. Wayengazi ukuba yenze ntoni na ngoko wakhangela phezulu kuThixo. Wayedinga uncedo kwaye wayedinga elalanga ukuze lime ngxi ke wayiyalela nje elalanga ukuba lime ngxi kwaye wathi ngenxa inyanga idinge phezu kwe-ajalon engashukumi ade ayiyalele kwaye inyanga nelanga zema ngxi iiyure ezingamashumi abini anesine xana uYoshua wayesilwa idabi kwaye waloyisa utshaba kuba wayekumgca womsebenzi kakuhle wayenelungelo lokuyenza kuba wayethobela umyalelo kaThixo. Ewokoko usemgcini womsebenzi ugcina ilizwi likaThixo usenza nje kanye oko akuxelele ukuba ukwenze uhamba okwemimiselo kaThixo unelungelo lokuthi kulaa ntaba funquleka. UThixo uyaligcina ilizwi lakho ukuba uthe kule ntaba funquka musa ukuthandabuza entliziyweni yakho kodwa kholwa kokuba ukuba oko okuthethileyo kuza kwenzeka ungaba nako oko okuthethileyo. Uyesu wathetha oko uMarko ongcwele 11:22 nyaniso leyo ndiyazi ukuba inyaniso leyo lilizwi likaThixo kwaye oko kungqina ukuba yinyaniso. Siyoyika njengamanye amaxesha sifika kwindawo siyoyika ukuba akaye kuligcina elalizwi uya kuligcina elalizwi wathi uza kuyenza ngoku sifumanisa ukuba leyo yinyaniso walingqina. Isiprofeto sika-Isaya ngaxalithile into engazange yakhe yenzeka zange yenzeka kwangaphambili kwaye zange kususela wathi intombi yakumika ungacinga ukuba umfazi ngaphandle kokwazi indoda angaba nomntwana wathi uIsaya intombi iyakumitha kwaye uThixo wenza ukuba intombi imide ukungqinela ilizwi lakhe lenyaniso. Walingqinela ilizwi lakhe kuba intombi yamini kwaye yazisa unyana ngoku ela lizwi lenziwe inyawo khangela ukuba lenza ntoni na xana laa nyana wezayo wayelilizwi ngokwakhe. Ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwe kuye uThixo waye ulizwi enguThixo ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu wayelela lizwi liphilayo wangqina ukuba wayelela lizwi liphilayo wathi ke kwabo befundisi baloo mhla ngubani na onokundigweba ngesono isono kukungakholwa ngubani onokundixelela ukuba ndingongakholwayo lonke ilizwi elibhalweyo ngam lizalisekile. Iingqikelelo ezisixhenxe zokugqibela zobomi bakhe zazaliseka kwiiyure ezisixhenxe zokugqibela emnqamlezweni. Yonke into eyayibhaliwe ngayo yazaliseka ngokuba wayelilizwi wangqina ukuba waye nguye waphilisa abagulayo wavusa abafileyo woyisa ukufa isoko kwanengcwaba wangqina wayelilizwi. Qaphela esi siganeko silapha endlwini kayayiro wayebaxelele inyaniso simbona yena xana wayewela ulwandle uyangena kwakukho umfazi omncinane phezulu endulini owayechithe yonke imali yakhe koogqirha akukho ntandabuzo oogqirha babekwenzile konke ababekwazi ukuba kwenziwa njani kuze baphilise umfazi mhlawumbi oogqirha bamahebhere kwaye lowo yayingumfazi ongumhebhere ke babenze konke ababenako ngenxa kadade wabo nangona babengenanto yokumisa eli thombo legazi ekwakumhlawumbi ilixa lokuyeka ukuye exesheni kwaye negazi lakhe laphuma wade wa into encinane yayibuthathaka kakhulu sekunzima nokujikeleza nokunye. Wayevile ngoYesu wathi akubona umkhombe omncinane utyalwa kwimingcunube wehla ezantsi esiya kufumanisa uninzi lwabagxeki bakhe babemi apho kwaye akakhululekanga kubagxeki namhlanje ukuba babemazile ukuba wayengubani na ngebangabanga ngabagxeki bakhe kodwa babengabagxeki bakhe ngokuba babengazi ukuba wayengubani na. Yiloo ndlela ke ngomyalezo namhlanje amadoda amanintsi alungileyo kwanabafazi baya kugxeka oku ngokuba bengakwazi ukuba kuyintoni na. UYesu wathi uba benimazile uMoses ngenindazile mna Moses wathetha ngam amadoda abalulekileyo alangazela kubona lo mhla ukuba andiyenzi imisebenzi kabawo wam ke musanukukholwa ndim ndinobungqina obukhulu ngakumbi wathi kunobo bukayohane kuba imisebenzi leyo ndiyenzayo iyangqina ukuba ubawo unam wayenemisebenzi emikhulu ngakumbi ukuba waziswa. UYohane waziswa naye njengezwi lalowo udanduluka entlango, kodwa xana esiza wayengulaa mprofeti awathi uMoses wathetha ngayo oya kuveliswa. Ngokuba ndathi kobunye ubusuku uza kumagama amathathu, igama lonyana kaThixo, nyana womntu nenyana kaDavide. Xana wayesemhlabeni apha ityeli lokuqala wayengunyana womntu, wayengenakuba ngunyana kaThixo ngoko akazange abange ukuba nguye, wathi wayengunyana womntu. Xana nabani naye bembuza yena wathi, ndiyambona unyana womntu, unyana womntu ngoko. Unyana womntu ungumprofeti, wayemelwe kukuza ngolo hlobo ngokuba isibhalo akanakuza ngokuchaseneyo kwesasibhalo. Kungenxa yoko namhlanje ukuba owethu owethu umyalezo wale yure awunakuza ngezifundiswa ngezenkolo, imelwe kukuba ibuyele kwinto enye yayithembise ukuyenza. Kumele kube ngolo hlobo. Ke sifumanisa ukuba kule ndoda kwakumele ibe ngumprofeti, hayi unyana kaThixo phaya. Wayemelwe kukuba ngunyana womntu, uYehova ngokwakhe wababiza abaprofeti Yeremia nabo nyana womntu. Xana nimbona unyana womntu, ubani na unyana womntu? Baqhubeka bebuza. Ngoko wayesebenza isikhundla sakhe njengonyana womntu, waze wasebenza isikhundla sakhe ngoku njengonyana kaThixo. UThixo ungumoya, wayexana ngoku esebenza kuzo izigaba zebandla njengonyana kaThixo. Ngoku kwimileniyam uya kuba ngunyana kaDavide. Xana ehleli etroneni kaDavide uza kuba yindlalifa kwitrone, unyana kaDavide, unyana womntu, unyana kaThixo, unyana kaDavide. Wayekwa indoda enye lonke ixesha, kanye njengoyise nyana nomoya oyingcwele, isikhundla sikaThixo. WayenguThixo uyise, ngoko waba nguThixo unyana, ngoku unguThixo umoya oyingcwele, hayi oThixo abathathu, uThixo omnye ukuzibonakalisa okuthathu, iimpawu ezintathu zoThixo omnye. Ngoku siyafumanisa kwaye kule yure esiphila kuyo ngoku, uThixo uyaligcina ilizwi lakhe kanye njengokuba wenzayo ngoko. Sifumanisa ukuba waza enqumla ulwandle lo mfazi wamkholwa. Kwakukho into ethile ngaphakathi kuye yaqalisa ukubetha. Wayengenaso isibhalo sayo, kungekho sibhalo ngaphaya sokuba uYoshua kwafuneka amise ilanga, kodwa wakholwa entliziyweni yakhe ukuba wayengunyana kaThixo. Ke wathi, ukuba nje ndinokuchukumisa ingubo yakho ndiyakuphiliswa. Ke wanyanzelisa phakathi kwesihlwele wade wayichukumisa ingubo yakho, waye lanqamka ke igazi. Ngoko wajonga kwisihlwele ukukhangela ukuba ngubani na omchukumisileyo. Ngokungathandabuzekiyo kwakukho uthile wema, bonke abantu bamqinile kwaye abanye behlekisa ngaye, abanye bemhleka. Umbingeleli emi apho embuza nabefundisi nanjalo njalo, kodwa kukho abathile abakholwayo kuye. Kwaye waye emva kwethuba wema ngequbuliso wajika wathi, ubani ondichukumisileyo? Abanye babo bathi, utheni mongameli? Ndiyakholwa ukuba yayingupetros. Wathi, ngoba isihlwele sonke sikuqinile. Utheni, ngubani okuchukumisileyo? Wena, ngoba wonke umntu uyakuchukumisa. Wathi, kodwa ndiyaqaphela ukuba amandla aphumile kum. Waba buthathaka, yayiluhlobo olwahlukileyo lokuchukumisa. Ukuba nje besinokukubona oko mzalwana dade, ukuba unokuchukumisa ngolo hlobo luthile. Oh, bantu abagulayo, ndilungisela ukunithandazela kwimizuzu nje embalwa. Ndiyakholwa ukuba ndinomoya oyingcwele. Akukho moya oyingcwele ngaphezu kwalowo unawo kanye phandle phaya la madoda anawo apho. Kwaloo moya oyingcwele munye, kodwa ngumyalelo kaThixo. Kwaye ukuba uyakholwa oko ukuba ngumyalelo kaThixo wokuthandazela abagulayo nokubeka izandla phezu kwabo nokukhupha oomoya abangendawo nezithembiso azenzileyo, kuya kuba yinto enye nawe. Uyakufumana oko ukucelileyo ukuba ungayikholwa. Ingaba uyakholwa ukuba ndinako ukwenza oko? Watsho uYesu, Nkosi, ndiyakholwa. Yatsho indoda enomntwana onesathuthwana, ndiyakholwa ukuba wena ngunyana kaThixo lowo wayeza kuza ehlabathini. Ngoku siyazi ukuba oko kunokuthatha kuphela esasimilo ukuzisa iziphumo. Ngoku ngokukhawuleza makhe sicinge ngaye umzuzwana. Nanku usendleleni yakhe enyuka, umbingelelo omncinane wehla, akukho ntandabuzo, kodwa la mfo omncinane wayelikholwa loo mda. Baninzi kakhulu ehlabathini namhlanje amakholwa amancinane asemdeni, bafuna ukukholwa oko, bafuna ukukholwa kuba umoya oyingcwele uyinene, bafuna ukukholwa kuba oku yintshukumo yabapostile njengoko uThixo wathembisayo ngemihla yokugqibela yakumthulula umoya wakhe. Thina ufuna ukukholwa kuMalaki isine okokuba wathembisa ngemihla yokugqibela ukholo loqobo lwePentecost liya kubuyiselwa emva kwibandla kwakhona. UMalaki isine uyayibanga, yabonani, yakuthumela kunu Eliya ngomhla wokugqibela. kulungile oko kwaye uya kulubuyisela ukholo lwabantwana kooyise kwakhona uyabona ukholo loyise kwabantwana kananjalo uyabona imele kukuba njalo futhi ke lowo yayinguyohane umbhaptizi hayi hayi uyohane umbhaptizi wayengumalaki isithathu kunjalo oko umateyu 11 utsho njalo ukuba nganokukwamkela lo ngulowo kuthethwe ngayo yabona ndiyamthuma umthunywa wam phambi kobuso bam yayingueliya ngokuqinisekileyo uyesu wathi yayinguye kodwa hayi ueliya kamalaki isine konke konke ngokuba kwangoko emva kwaloo myalezo ihlabathi liyakutsha ngumlilo ke wona amalungisa aya kuhamba phezu kothutho lwabangendawo ke akuzange kwenzeke ngexesha likayohane simelwe kukuba nomyalezo otshayelayo ubuye ukhuphe abantu kuzo zonke ezimeko zobuhlelo ubabuyisele emva kwelokuqala ukholo lwenene lwepentekoste kwaye siya kubona kusenziwe kuzalisekisa isibhalo esimele kukwenzeka zonke izibhalo kumele zizaliseke ngokungakanani okwaloo nto esinokukusebenzisa ndinganditathe ixesha elide kunexesha lam ngoku ukubonisa kodwa uyaziqonda ezi zinto ukuba zimele kukwenzeka kanye njengolu hlobo kubantwana bakaabraham njengoko wathembisayo simbona uyesu enyuka ngoku kuya kuphilisa intombazana encinane kuba uyise ikholo elincinane lasemdeni into ethile wafika kwindawo kwakufanele ukuba amqonde kuyo uyesu ke ugqirha wayemncamile kwaye wathwala umnqwazi wakhe omnyama omncinci kwaye wehla waya kufumanisa ukuba angamfumana na uyesu yabona uhlala ekhona phaya xana umfuni wamfumana kanye esiza elunxwemeni waze wathi yiza kwintombazana yam encinci ubeke izandla zakho phezu kwayo kwaye iyakuphiliswa wathi ulele kuqondo lokufa umntwana wam okuphela kwakhe wathi uneminyaka elishumi elinesibini ubudala asinabo abanye abantwana unkosikazi nam mhlawumbi sibabadala kwaye lona kukuphela komntwana esinayo kwaye ulele kwiqondo lokufa nkosi ndiyakholwa kuwe uba unokuza nje ubeke izandla zakho phezu kwakhe uyakuphila yabona yintoni awayiqaphelayo waqaphela ukuba lela lizwi lalithendisiwe likathixo lalibonakaliswa kule ndoda kanye njengokuba unikodimo watshoyo rabi mfundisi siyazi ukuba wena ungumfundisi ovela kuthixo siyayazi abafarisi babeyazi kutheni babengazange bayivume akukho mntu unokuzenza izinto ozenzayo wena ngaphandle kokuba uthixo wayenayo siyazi ukuba uvela kuthixo apha sifumanisa ukuba uyayiro wayekholwa kwaloo nto ini wathi yiza ubeke isandla sakho wayesazi ukuba uthixo wayekuye beka izandla zakho phezu komntwana wam nangona kwiqondo lokufa uyakuphila wahamba nje naye kwaye ngethuba wayehamba naku kusiza imbaleki yaze yathi musa ukumkhathaza musa ukumkhathaza umfundisi ukuya phambili intombazana ifile mkile ngoku idlulile wajika uyesu wathi kuyayiro wathi anditshongo nakuwe ukuba nje unganokukholwa uyakulubona uzuko lukathixo uba unokukholwa nje wangena egumbini kwaye nabo belapho bonke besenza isijwili bekhala kwaye belila njengaye nawuphi na umntu engakwenza intombazana entle encinane intombi kamalusi yayifile yaze yakhutshelwa ngaphandle kweli hlabathi kwaye mhlawumbi wayesele efile iiyure kwaye ke bambeka phandle esinqenqelweni kwaye babesele belungele ukuwuqhola umzimba wakhe mhlawumbi kwaye bambeke kude ukuze bangcwabe emva koko sifumana ukuba uyesu wangena endlwini babelila bonke wathi thulani wathi akafanga kodwa ulele ngoku unokuthelekelela ukuba babecinga ntoni ngokuba le ndoda siyayazi ngoku siyaqonda ukuba ungumntwana ozelwe ngokungemthethweni kwaye siyeva ngokwakhe konke ukuqikelela kwakhe okungacingisiswanga akwenzayo kwaye ngoku siyazi ukuba umbingeleli unyanisile le ndoda iphambene kuba siyazi ukuba ufile ugqirha umazise efile kwaye nanko elele ndulukile kwaye siyazi ukuba ufile bathi bamhleka ngokugculela amanye amazwi bamenza waziva ehlazekile ngokumgxeka kodwa wayeseletshilo ukuba wayengafani uthabatha oko kuphela ulele akukhathaliseki nokuba bangakanani na abagxiki uza kulingqinela ilizwi lakhe wabakhuphela ngaphandle bonke endlwini wabakhupha bonke abangakholwayo wathabatha upetros noyakobe noyohane amakholwa amangqina amathathu noyise nonini wangena waze wayibamba intombi ngesandla kwaye wathetha ngolwimi olwawubizayo umphefumlo wayo ubuye umva ukusuka kwindawo ethile phaya ngaphesheya kwingunaphakade kwaye yaphila intombi wenza ntoni na yena walingqinela ilizwi lakhe wakungqinela oko wakuthethayo wayengafanga wayelele woku sifumanise ekwenzeni oku eqaphela wangqinela into engenye apho
ngoku
wangqina ukuba wayenguthixo wangqina ukuba wayenolwazi lwangaphambili khangela ukuba ilizwi lakhe lithini ngoku akafanga kodwa ulele yabona wayengafanga kwayindawo yokuqala wayelele wabonakalisa ulwazi lwakhe lwangaphambili ngoku kusenokwenzeka ukuba kwakukho iintombi ezininzi ezafayo ngaloo ntsasa inye kodwa le yayingafanga wayelele njengolazaro wayenjalo kwaye wambiza ukuba aphume kobo buthongo ngokuba wayengafanga kwaye lowo ukholwayo kum nokuba ubethe wafa udla ubomi kwaye nabani na odla ubomi ekholwa kum akasayi kufa kuphela ngabo bakwincwadi yobomi yembana abo abahlangulayo xana wafayo ngabo aya kubabiza baphume kobo buthongo ngaloo mini abo badliswe ubomi ngamandla akhe abo banaloo mandla adlisa ubomi alele kubo kwananjengoko ndithe kubusuku bayizolo kwanasemveni kokufa kukaelisha kwaye namathambo akhe ayelele engcwabeni loo mandla adlisa ubomi ayesesemathanjeni akhe ngokuqinisekileyo wangqina ukuba wayengubani na ngoku sifumanisa kwakhona kwangokunjalo wangqina kananjalo ukuba kumahebhere sahluko sesine nomqolo weshumi elinesibini wangqina ukuba wayelilizwi likathixo ngokuqinisekileyo wenje njalo qaphela into awayenzayo amahebhere ishumi elinesibini amahebhere esine ishumi elinesibini athi ilizwi likathixo linamandla ngakumbi libukhali ngaphezu kwekrele elintlangothi mbini kwaye likwangumcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo khangela nje okomzuzwana ngoku xana waqalisayo ulungiselelo lwakhe emva kokuba waphumayo ukubonisa ukuba wayelilizwi xana wayephuma intlango ekuhendweni kwakhe kwakukho indoda egama linguPetros igama layo ngoko lalingusimoni weza kuyesu enoandreya umzalwana wakhe kwaye kwamsinyane nje ukuba ehamba esiya ebukhoneni bukayesu kristu uyesu wathi igama lakho ungusimoni kwaye uyihlo wayengujonas ukususelwa ngoku yakubizwa ngokuba ungupetros oko kwangqinela ukuba wayelilizwi ukuba ilizwi lingumcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo wayelilizwi uphilip wakubona oku kusenzeka wanduluka wajikela ngentaba wahamba usuku kwaye wabuya kwaye weza nomhlobo wogama lingunathaniyeli kwaye wathi ezi zinto ziyenzeka ngokwenene wathi umoses inkosi uthixo wethu iza kuvelisa umprofeti onjengaye kwaye apho nantsi le ndoda ukuba waxelela usimoni ukuba wayengubani na nokuba wayengubani uyise kwaye siyazi uba oko akuthethayo yinyaniso ngokuba uthixo wakuthetha elizwini kwaye nako kungqiniwe ukuba wayeza kukwenza oko kwaye oko kungqina okokuba lowo ngumesiya kwaye xana wenyuka waya ebukhoneni bakhe uyesu wathi kuye wathi nango umsirayeli ekungekho nkohliso kuye wathi rabi undazi nini wena wathi phambi kokuba ufilip akubize xana wawuphantsi komthi ndakubona walingqinela ilizwi lakhe walingqina ilizwi likathixo wakwenza umfazi equleni xana wayeneke wamcela ukuba amvumele asele amanzi emphandeni lowo wayesikha amanzi ukusuka equleni kwaye wathi akuvumelekile kuni mayuda ukuba nisicele thina bafazi bamasamariya into enjengaleyo ngokuba asinabudlelane wathi kodwa ukuba ubusazi ukuba ubuthetha nabani ungewucela kum amanzi wathi iqula linzulu kwaye incoko njengokuba yayiqhubela phambili ekugqibeleni wafumanisa ukuba yayiyintoni na ingxaki yakhe kwaye wathi hamba uye kulanda umyeni wakho kwaye nize apho wathi andinaye umyeni wathi uthethe inyaniso kuba ubunabahlanu kwaye nalo uhlala naye ngoku asingomyeni wakho ngokuba wathi mhlekazi ndiyaqaphela ukuba ungumprofeti wa asikhange sibe namnye kwiminyaka engamakhulu amane uyazi wathi ndiyaqaphela ukuba ungumprofeti ngoku siyazi ukuba xana athe wafika umesiya ekuthiwa ngukristu xana efika uya kusixelela izinto ezilolu hlobo oko uza kuba ngumqondiso wakhe xana wathi ndinguye lo uthethayo nawe walingqinela ilizwi lakhe wa siyakungqinela oko abanga ukuba ukuko wayengumesiya unyana kathixo ngoku sifumanisa kananjalo Balo mfazi mncinane wayenethombe legazi owachukumisa ingubo yakhe. Oko kananjalo kwamngqinela ukuba wayelilizwi likaThixo. Ngokukhumbulani ngokuhlwanje, uYesu wathi kananjalo kumaHebhere isinye, kumaHebhere isahluko sesithathu, ndiyakholwa ukuba siso. Wathi oko, yena ngoku ungumlingeleli omkhulu esi sigaba siphila kuso ngoku. Umbingeleli omkhulu ohleli ebungangamsheni bukaThixo emazulwini onokuchukunyiswa yimvakalelo yobulwelwe bethu. AmaHebhere 13:8 athi usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade, usekwanguloo Thixo omnye lowo wayenguye ngoko, ukwanguye ngobu busuku. UYohane ongcwele 14:12 wathi lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uza kuyenza naye, kwanengaphezu kwale uya kuyenza ngokuba ndisiya kuba wam. Yabona, lowo ukholwayo kum le misebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye. UMateyu 28:8 wathi uya kuba lixeshana ihlabathi lingabisandibona, ke nina niyakundibona kuba ndiyakuba nani kude kube sekupheliseni kwephakade. UYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade, umi ngokuhlwanje ungqinela ilizwi lakhe. Xesha lam liphelile, kodwa wakungqinela ukuba unako, walingqinela ilizwi lakhe ngoko oko wayekuthembisile kwaloo mhla. Wangqinela amazwi kaIsaya, wangqinela amazwi kaNoa, wangqinela amazwi kaMoses, wangqinela onke amazwi abaprofeti. Wathembisa ukuba ngaloo mhla, umhla esiphila kuwo, ukuba ihlabathi liza kuba kwimeko yobuSodoma, amafana sini homosexual. Ikhangele nje ehlabathini namhlanje, kwihlabathi lonke jikelele apho ndihamba khona, hayi apha kuphela, kuyo yonke indawo, imbi kakhulu. ESweden abafana baselula kunye nabafazi baya kwityibilika eKhepini behamba ze, kwaye banjalo eJamani naseFrance nakuyo yonke enye indawo. Imalunga nje nohlobo lwengxubevange esinayo apha eUnited States. Sisigaba ndi ukuba ndithe ndafumana ithuba ndabuya ndiza kuthanda ukuthetha ngezinye zezinto zesiprofeto kuni kunibonisa oko isigaba esiphila kuso. IBhayibhile yatsho ukuba abantwana baya kulawula abazali babo ilizwi. Kodwa khumbulani, uAbraham wayenembewu ekwakuyimbewu uIsaka, waba nezinye iimbewu emva kokufa kukaSara, kwaye wayeneminyaka elikhulu elinamancimane anantlanu, wazeka omnye umfazi, wazala oonyana abasixhenxe ngaphandle kwentombi, ngokuba uThixo wayemguquleleyo kubeni ngumfana osemncinci xana wayenekhulu leminyaka ubudala, wayenamashumi amana nesihlanu kwakhona. Ke ngoko siyakwazi oko, ndikushumayela oko apha eCalifornia kwiminyaka eyadlulayo, kwaye ngoku siyaqonda ukuba imbewu kaAbraham akungeyo mbewu ngoku uhlangana ngokwenyama noSara ekwanguIsake owenza isizwe, kodwa imbewu yasebukhosini yayingokwedini ekwakunguYesu Kristu, kwaye ngaloo mbewu wavelisa imbewu yasebukhosini obethu. Ngoku sibububingeleli basebukhosini, isizwe sasebukhosini, isizwe esingcwele, sinikela indumiso kuThixo idini lemilebe yethu, sinika indumiso kwigama lakhe. Thixo walingqinela ilizwi lakhe, wathululela umoya oyingcwele phezu kwethu. Wathi, njengoko kwakunjalo ngemihla yaseSodoma, ke kuya kubuya kube njalo ngosuku xana unyana womntu eza kutyhilelwa. Ngoku uqaphele, kusuka kunyana kaThixo nje phambi kokuba abe ngunyana kaDavid, uzityhila kwakho yena njengonyana womntu. Usiqaphele isibhalo kuba uhlala ekwenza, azange enze nto ngaphandle kokuba ayazise kubakhonzi bakhe abaprofeti. Koko kanye, koko lalikuko idinga lakhe. Yabona, akakhe enze nto, Thixo akanakuxoka, uhlala eyityhila kuqala ngaphambi kokuba ayenze. Angela imeko esihleli kuyo namhlanje, khangela apho sikhoyo, ngamnye kuni uya kuvuma ukuba sekwiSodoma yangoku. Uyazi ukuba eli lizwe lisengxakini, kukho ngaphaya kwamathemba, akusekho lusindiso luseleyo kwesi sizwe okanye nasiphi na esinye isizwe. Singaphaya koko ngoku, iziprofeto ezaprofetwayo malunga noku zizalisekile. UThixo uyabhikica efuna loo mvu incinane yokugqibela naphi na, kuya kungena konke ngolunye usuku. Sikwixesha lokugqibela, khangela ngokwendawo. Ndiyanicela kanye nje ngomzalwana okanye udade ukuba nakhe umzuzwana nje wokholo, ngakumbi phambi kokuba sithandazele aba bantu, kwaye ndiyazi ukuba akumele sihambe ngaxesha lithile. kodwa ndifuna ukuqalisa umgca ukuthandazela. Emva koko nina enimele ukuba nihambe ngoko. Yabona, nina bafuna ukuhlala kumgca ukuthandazela ningahlala. Kodwa ndivumele nje njengomzalwane. Ndinikhombise into ethile komzuzwana. Khangela uYesu, uLuka 17:30, yabona, xana wayethetha phaya malunga nexesha lokugqibela, indlela babeya kufana ngayo nemihla kaNowa, ngoko wathi, kwaye njengokuba kwakunjalo ngemihla yaseSodoma, wathi, xana unyana womntu etyhilekile, unyana womntu kwakhona, kungekhona unyana kaThixo, unyana womntu, yabona, oko kuzisa uMalaki 4 kwakho. Kanye emva kanye, zonke ezinye iziprofeto zingena kanye, indlela ekumele kwenziwe ngayo, uyalingqinela ukuba linjalo ilizwi lakhe, kulungile oko. Wayeqaphela, ngokwenza kanjalo, uza kumthulula njani umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama, kwaye kuya kwenzeka ntoni na, ukuba ukubuyiselwa kuza kubuya njani, kwaye oonyana neentombi zenu ziya kuprofeta, phezu kwabakhonzazana bam nabakhonzi ndiya kuwuthulula umoya wam. Kwaye ndiya kubonisa imiqondiso emazulwini phezulu. Ndinomfanekiso apha kamzalwane uLivale olapha. Ndingathanda ukunibonisa kanye nje okwenzekayo phezulu entabeni ngenye imini. Xana bonke abantwana besikolo baphumayo, kanye phambi kwale ngongoma inkulu iyavulekileyo, loo matywini asixhenxe. Xana abantwana besikolo baphumela ngaphandle, ndandiphaya phezulu ndithanda, nanku umlilo usihla nje ukuyifanele, ngoko ubuye unyuke, ugqabhuke, ujike ubuye uhle kwakhona. Koko wakuthoyo into yokuya kuxelela abantu, ndina nantso yona ilapha. Apho izikolo zaseTucson kwaye nalapho yenyuka yaya emoyeni, kwaye inzululwazi yathabatha imifanekiso nanjalo njalo, babuza ngayo bathi iphi, kwenzeke ntoni, abanokwazi ukuyazi, yabona. Oh, ayenziwanga ekoneni kuphela, sisazela esenziwe mnyama. Ayizange uYesu, xana wayelapho kwakukho izigidi zabantu abangazange bazi ukuba wayesemhlabeni. Ehe, kuya kubakho izigidi namhlanje ezingayi kuqonda, amashumi ezigidi zabo. Kodwa kuya kubakho kwabo ethunyelwe kubo, baya kuqonda. Ke zona izilumko ziya kumazi uThixo wazo ngolo suku, kwaye zenze izinto ezinkulu. Siya kuqaphela oko, iyure esiphila kuyo ngoku. Khangela eSodom ngoku, khangela ukuba kwenzeke ntoni na. Wathi, njengoko kwakunjalo ngemihla eSodom, kwakukho iqela labantu elalikhangele unyana wedini. Siya kukholwa oko, kwakunguAbraham lo neqela lakhe. Kwakukho igquba elidikidiki, uLot ebuye umva esiqengane, kodwa elikholwa. Ezantsi eSodom, iindidi ezintathu zabantu. Kuhlala kukho iindidi ezintathu, uHam noShem, abantu bakaYafethi. Kananjalo, amakholwa namakholwa okuzenzisa nabangakholwayo. Bakho kuyo yonke indawo, kwaye sibafumana kwiqela ngalinye, kwaye kuyo yonke indawo uya kubafumana. Kwaye elo qela liselapha, kumele ukwahlule oko. Ungayithabatha kuso sonke isibhalo. Iya kuzidibanisa nje kanye ngokwayo. Kulaphula koku, khangela apho sihleli khona ngokwendawo nangokwesiprofeti kobu busuku. Ngoku sonke ngabanye siyazi ukuba ihlabathi likwimeko yeSodoma. Siyazazi zonke iziprofeti zikaIsrayeli uselizweni lakubo. Ukuba ufuna ukwazi kwilizwe ngobuzwe apho simi khona, khangela uIsrayeli ukuba uphi na. Ukuba ufuna ukwazi imeko yebandla, khangela indlela abafazi abenza ngayo. Ulibandla, bone ukuziphatha kakubi akanasidima, khangela bone ukuba liphi na ibandla. Ndijonge nje, yabona, yabona, khangela nje abafazi. Uyabona apho indlela abaphantsi ngayo abafazi benu kwaye bangcole ngolona hlobo. Leyo indlela ibandla lenu eliyiyo, yabona, umfuziselo. Khangela ukuba uphi na uIsrayeli, uyalibona ixesha esikulo, yabona. Khangela nje loo miqondiso nezimanga, ukuba okanye, ukuba amehlo akho avulekile. Bona apho sikhoyo. Ngoku khangela ngokwendawo apho sihleli khona. Ihlabathi likwimeko yeSodom. Ngoku qaphela. Njengokuba kwakunjalo, ngoku qaphela. Kwakukho umntu othile ngaloo mhla owayekhangele ukuza konyana wedinga. UAbraham noSara babelindele unyana wedinga kwiqela likaAbraham. Babengekho eSodom, kodwa nje kulo mzuzu sahluko sokugqibela sesiganeko. Kanye nje phambi kokuba unyana wedinga eze, kwakukho amadoda amathathu ehlayo evela ezulwini, ingelosi ezimbini noThixo, kwaye ehla athetha noAbraham phantsi komthi womoki. ingaba oko kunjalo kwaye ababini kubo behla baya eSodoma bamemeza ngxamu nezono zesixeko kwaye kwakuphambi nje ukutshiswa kwehlabathi lentlango ngelo xesha yonke iSodoma yatshabalala kanye ngoko bambalwa nje abakhutshwayo uLot neentombi zakhe ezimbini unkosikazi wakhe akazange aphumelele wabuya umva ndingathanda kangakanani nje ukuba nexesha lokunibonisa oko kanye ngoku apho elabandla limi kulo ndawo ndifuna wena uqaphele kwaye indoda enye yasala ngasemva eyayithetha noabraham kwaye yenza umqondiso kuabraham kwaye kangela abraham wayembonile uthixo kwimiqondiso emininzi emikhulu siya kukholwa oko asinjalo ngaphambi nje kokuza kwenyana kodwa ngaphambi kokuba unyana abonakaliswe kwakukho umqondiso owawunikwayo ukuba unyana wenene wayeza kuba ngunyana kathixo ngokholo lukaabraham yabona kwakunguyesu simbe ukaabraham sifile kukristu simbe ukaabraham qaphela ngoku nje phambi kokuba kwenzeke oko lo nyana uzayo ngoku lowo wahlalayo wathetha noabraham umhlana wakhe wawufulathele intene kwaye wathi abraham ngoku usuku nje phambi koko wayengu-Abraham ngoku wathi Abraham uphi na uSara umkakho hayi Sara S-A-R-R-A S-A-R-A-H ngosazana uphi na uSara umkakho wathi usententeni emva kwakho wathi ndiza kokutyelela yabona ngokwedinga lam endakwenzela lona amanye amazwi ixesha lobomi uSara uza kuqalisa kwixesha lakhe eliqhelekileyo lobomi kwakhona kwaye uSara ekubeni emdala enekhulu leminyaka obudala ngoku ententeni wahleka ngokufihlakeleyo yabona wazincumela wathi inokuba ingachana njani la ndoda yabona mna xhegokazi inkosi yam uabraham phaya phandle nayo indala umcimbi wosapho wawungasekho iminyaka wathi ndingathini na ukubuya ndiyolelwe nenkosi yam kwakhona yona ekubeni indala nam ndimdala ndidlulile ukuzala imithambo yobisi iphelile yonke wayomile sinokubuya siyolelwe njani kwakhona kwaye loo ndoda ijongise umhlana wayo ententeni yathi utheni usara ehleka esithi sinokwenze kanjani ezi zinto kwakuyintoni oko ukucalula siprofeta yabona yiloo nto ayibonileyo ngoku yathi oko kuza kubuya kwako kwaye unyana womntu owayenguye lowo unyana womntu kanye apho ke wambiza uElohim nkosi uthixo Elohim nabanye na uyazi uba kulungile oko Elohim yinkosi uthixo ekuqalekeni Elohim wadala amazulu nehlabathi lowo wanele konke unyana womntu enziwe inyama nguye lowo emi apho esemnyango ngelo xesha njengomzimba welizwi emi apho ecalula oko usara wayekuthetha ententeni emva kwakhe wathembisa jonga imbewu yobukumkani kaabraham ithenjiswe ukuba iya kubona kwaloo nto inye kodwa qaphela uLot wayenomthunywa ezantsi phaya naye ababini babo behla baya apho omnye wabo wehla nomnye wehla naye kwaye bashumayela kwaye babiza abantu uba basabe kuyo ingqumbo eyayiza kuza kwendawo ihlabathi alikaze lihlale kuloo ndawo ukususela kumhla wathi uyesu wenza ngawo idinga kude kube ngoku funa ukubuza nawuphi na umbhali-mbali onokuba kwesi sakhiwo okanye nokuba uva kule teyipu kwaye liveli nangaliphi na ixesha ncedani nindibhalele ndifunde imbali ngoku malunga neminyaka engamashumi amathathu imbali yebhayibhile kwaye akuzange kubekho umntu endakha ndambona kuyo yonke imbali yebandla kuzo zonke izigaba ezisixhenxe zebandla kuba ngoku sikwilawudike kwaye siyakwazi oko akuzange kubekho umthunywa owakhe waya kwibandla liphela ogama lakhe liphela ngo-HAM kude kube ngoku GRAHAM uBilly Graham kubekho omudi uFini uSenge uKnox uLuther nanjalo njalo kodwa zange uHAM uyise kwizizwe ngoku khumbula kungu-GRAHAM onobumba abathandathu kodwa uABRAHAM ngoonobumba abasixhenxe qaphela baphaya ezantsi uBilly Graham esiya kuzo zonke iindawo zehlabathi kwayebiza ukuphuma eSodoma phumani balekani ingqumbo ezayo akukho umntu ndimaziyo entsimini lowo ubambe uthixo kwela lizwi logwebela njengokuba uBilly Graham esenza unako ukulibonisa akanguye ofunde ezenkolo kangako ndiqikelela ukuba ungofunde ezenkolo kodwa akangomfundisi onamandla kangako kodwa uthixo unaye laa ndoda iyakuma apho njengesifundo sesikolo secawa ubambe abo bantu bame ngxi ungumkhonzi kathixo wale yure ubani ibandla lendalo eliseSodoma kodwa khumbula Wakukho ibandla elinye lokomoya elalingekho kwesasinxibo sobuhlelo kananjalo iqela elibizweyo kwaye bamkela umyalezo kananjalo nomthunywa kwaye kwakuyintoni ukucalula iingcingane ezazisentliziyweni uThixo uhlala elingqinela ilizwi lakhe. Asithandaze bawo usezulwini othandekayo lo mzuzu ubalulekileyo apho kumelwe kwenziwe izigqibo. Ixesha liyahamba asazi ukuba yeyiphi iyure inkosi yethu enokuza ngayo kwaye njengoko sibona ezi ziprofeto zenziwe nguye abaprofeti bakho kuhla kuzo zonke izigaba ngoku zityhilile othixo indlela endinokubulela ngayo ngenxa yoku ukuba kwanomntu enokuba nako umntu onokuba nako kwimfundo ngezenkolo enokuma ntlamnye nobu amaqhinga esihlabathi kunye nabangakholwayo naphezu kwaloo manqwanqwa nangaphaya kwethunzi lokuthandabuza bemi apho benesibindi kwaye bekhaliphile besazi apho bemi khona kwaye bengqina ukuba elalizwi liyinyaniso ngezibhalo kwaye ke thina silindileyo ukubuya kwakho ngoko sikholwa ezi zinto kungezinye ezaprofetwayo ukuba ziyakwenzeka ukuma nokonwabela ukubona uhamba kanye phakathi kwethu wenze kwaloo nto wathi iza kwenzeka ulingqinela ilizwi lakho ukuba lilungile thixo nginaphakathi abantwana bakho abagulayo bahleli apho andazi ukuba lingakanani ixesha esinalo lokusebenza ilanga langokuhlwa liyatshona kodwa wena wathembisa kumprofeti uya kubakho okukhanya malunga nexala ngokuhlwa kwaye sibona kwa ela langa linye liphuma empuma lelo litshona entshona impucuko ihambe nelanga kwaye ngoku sikunxweme lwasentshona kwaye ivangeli yahamba nempucuko ngoku bawo siyazi ukuba oku kukuphela kwevangeli ukuphela kwexesha ukuphela kwesigaba idlulela kwingunaphakade kodwa wathembisa ukuba nyana uya kuphuma unyana womntu uya kutyhila ngemihla yokugqibela oku kwakuya kwenzeka izikhanyiso zangokuhlwa zifikile bawo siyakubulela ngenxa yoko kwaye ngokuthobeka njengoko kunjalo ukanti uyakwenza ngokulula kumaxesha amaninzi ukuba idlula kude phezu kwabakhulu ababizwa ngokuba ngabacinga nzulu kwaye azityhile kwiintsana zona eziya kufunda ndiyathandaza thixo bawenze njalo ngokuhlwa nje kuze abantwana bakho abagulayo abahluphekileyo babone idinga likathixo kwaye ngamnye kubo uya kuphiliswa baze baphume apha ngomso benemizimba emitsha eyomeleleyo kwaye baphile kwakho siphe nkosi ukuze babe nokuthabatha umyalezo ukusuka komnye ukuya komnye ade lowo wokugqibela abe sesibayeni kwaye ngoko iingcamo ziya kuvalwa sincede thixo othandekayo ndiyakucela ngobu busuku ebusweni bakho konke oku ukuba uphinde kube kanye nje bawo ngenxa yam ibonakala ngobunye ubusuku abantu abazange bayiqaphele kangako kodwa ndiyathandaza mayenzeke kwakho ngobu busuku nkosi kuba ndilidlulile ixesha endilinikweyo lokuthetha kodwa ndazi ukuba kuya kuba kude kangakanani na sikwenza oku ke ndiyathandaza bawo uya kundiva kwaye uve umthandazo wala madoda nabafazi bangcwele bahleli apha ngokuhlwa nje abazaliswe ngumoya wakho bangamakholwa nkosi ungasebenza nje phakathi kwabo kwaye siya ndiyathandaza ukuba uliqinisekise ilizwi lakho olithethileyo lowo ukholwayo kum imisebenzi le ndiyenzayo uya kuyenza naye makube njalo kwakhona yesu ungqina ukuba usenguwe izolo namhlanje nangona phakathi ndicelela uzuko lukathixo egameni lonyana wakhe uyesu kristu amen ngoku okomzuzwana nje ndifuna ukwazi uba bangaphi abantu abalapha banamakhadi omthandazo ndifuna niphakamise izandla zenu ngamnye kuni abo banamakhadi omthandazo kulungile ngokubanzi ndiyaqikelela malunga nayo yonke indawo ndiyazibuza ukuba bangaphi abantu abalapha abangenawo amakhadi omthandazo kanti ndiyagula ningaphakamisa izandla zenu nithi andinalo ikhadi lomthandazo ukanti ndiyagula ndiswele ndifuna ukukucela ukuba ube ngothobekileyo komzuzwana ngoku ndiyakuthanda ukuthetha nani oko kuhlala kuyingxaki yam ndithetha ixesha elide kakhulu kodwa ngaphambi kokuba uze ndiyathemba kwaye ndithemba ukuba uthixo uya kukungqina oku kunye noko ndikuthethileyo ukuba kuyinyaniso kwaye vumela yena abone nje ngoko bangaphi abahleli phaya phandle abagulayo abo baziyo ukuba ndazi kwanto ngani phakamisani izandla zenu jonga nje koko konke kulungile ndifuna nina ningenawo amakhadi omthandazo ngoku amakhadi omthandazo ayakubizwa ndifuna nithandaze ibhayibhile ithi uyesu kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi uthi ungumbingeleli omkhulu ohleli apho esenza ungxengxezo phezu kovumo lwethu. Kumele siyivume kuqala ngaphambi kokuba abe ngumbingeleli omkhulu, kuba yena uthethelela kuphela uvumo lwethu. Ingaba kunjalo, bazawana abalungiselelayo. Yabona, uthethelela kuphela phezu kovumo lwethu oko sikuvumayo ukuba unguye, loo nto asenzele yona, hayi into aya kuyenza. Sele eyenzile, kumele sivume ukuba uyenzile. Wenzakaliswa ngenxa yezikreqo zethu, ngemivumbo yakhe saphiliswa. Ngoku uba usezulwini uyazi kwaye ndijonge phezu kwenu ukubona ndiqaphela umhlobo wam olungileyo ovela eOhio, yena nenkosikazi yakhe behleli apha, umnumzana uDouch nenkosikazi yakhe, kwaye ndiyakholwa ohleli kweyesibini okanye kweyesithathu kubo kwakhona ngulaa mfundisi umnumzana uBlair bendimbonile kubusuku obudlulileyo kumnyama phezu kwesi sihlwelo kum ngenxa yezi zibane apha luhlobo lobumfiliba obuncinci kwaye andiboni kakuhle. Kodwa ndifuna nithandaze kwaye nibeke entliziyweni yenu oko nikudingayo, kwaye nicele umbingeleli wethu omkhulu onako ukuchukunyiswa imvakalelo yobulwelwe bethu. Ngoku mna ndikwazi kwaye unokundichukumisa nje yonke indawo, kufana nokuchukumisa umzawane wakho, umyeni wakho, umalusi wakho, umntu othile, ibingayi kwenzela nto ilungileyo. Kodwa ukuba uchukumisa yena kwaye ukuba ngokwenene sisemgceni nomoya wakhe, oko angasebenzisa ukholo lwakho ukumchukumisa nesipho sam ukuba sibuye sithethe. Ndiyabona, ndingaba ngothe cwaka njengo oku kulapha kungekho lizwi lithetha ngako. Kumele oku kuthulile ngaphandle kwento apha yokuthetha ngayo, kwaye unjalo nabani na ungothulileyo xana kufikwa kwezi zinto ngaphandle kokuba uThixo uyathetha ngabo. Thandazani, kwaye masibone ukuba ezi zinto nizithethileyo ziyinyaniso na. Thixo, nceda ukuba kube njalo. Anditsho ukuba uza kukwenza, ndiyathemba ukuba uza kukwenza, ndiyathemba ukuba uza kukwenza. Akazange andiphoxe kwakaloku nje kule minyaka kwihlabathi ujikelele nazo zonke iintlobo zezizwe nezigidi zabantu, azange andiphoxe kwakaloku nje, kwaye ndiqinisekile kanye njengoko ndiqinisekile ukuba ndimi apha, akasayi kundiphoxa ngoku. Ndiza kunicela nje ukuba nibe nentlonipho kwaye nihlale phantsi okomzuzwana nje, siza kunqumamisa esona sihlwele kwaye sithandazela abagulayo emzuzwini nje. Kodwa ndifuna nina, ninamakholo oko ukuba nje aniyi kukukhangela kum, kodwa nikholo. Yithini? Ndiyakholwa ukuba oko indoda ekuthethileyo sisibhalo. Ndazi ukuba sikudana na ngexesha njengoko esithi sinjalo, kodwa ukuba injalo kumele yenzeke ukuba amazwi akhe angamazwi kaThixo ngoko amazwi akhe ayakusilela, kodwa amazwi kaThixo akasayi. UThixo ubophelelekile ukuba alixhase ilizwi lakhe, uza kulingqinela, uza kulingqinela. Lowo ukholwayo kum wangqina ukuba lo umhla ugqibela, wakungqina oko kwakuza kwenzeka, wangqina ukuba oku kwakumele kwenzeka. Ekhumbula uAbraham neqela lakhe abazange bamkele namnye umqondiso kwakhona ovela kuThixo wade wafika unyana wedinga, bangapha bayaziyo ukuba yinyaniso leyo loo mqondiso wokucalula. Kwaye mbewu yasebukhosini kaAbraham, mandikuve, mandikuxelele, itsho iNkosi, ufumana umqondiso wakho wokugqibela. Oko kungokwezibhalo nesityhilelo sikaThixo esentliziyweni yam esithetha ukuba oku yinyaniso, kwaye ndiyathemba ukuba uza kukukholwa ukuba yinyaniso. Ngoku niyakholwa wonke umntu, kholwa nje. Ithini? Nkosi Yesu, mandikuchukumise, ndinentswelo entliziyweni yam, kwaye ndiyazi kwa umzali uBrenham akazi into malunga ngam, andiyazi kwa indoda ayindazi, kodwa wena uyazi, kwaye ukuba undixelele inyaniso oku kuyakwenzeka. Ndiyakucela musa ukushukuma ngoku nje kancinci, yiba inene. Yabona, ungumoya, kwaye ndithabatha wonke umoya olapha phantsi kolawulo lwam egameni likaYesu Kristu, kuze ilizwi lakhe libe nokuzalisekiswa. Ngoku yibanye nentlonipho nje, thandazani, khangelani kuye nithi, Nkosi, ndiyakholwa, nceda wena ukungakholwa kwam. Masiqalise, uya kufuneka ndondele kuhlobo oluthile lwenxalenye yesakhiwo apho, ukuba yabona abaninzi benu kwaye ngamnye kuni ungumoya. Andina uthi ingaba kuthiwani malunga nam, bendingenako ukukuxelela. Izimele geqe yonke imisebenzi kaThixo, izimele geqe. Kuza kubakho abantu abaninzi abaphiliswayo abanqumla kweli qonga ngokuhlwanje, kuza kubakho abaninzi mhlawumbi abangeke. Onke kusekuzimeleni kukaThixo, kubani na unokumxelela ukuba makenze ntoni na? Kukho namnye usebenza ngokwentando ekuye yakhe, icebo elilelayo. Kodwa kholwa nje zithobe, musa ukuba novalo, fikelela nje kuThixo kwaye uthi, Nkosi, Thixo, ndiyakholwa, yabona, ndivumele ndichukumise ingubo yakho, ndinesidingo sokunje nanje, ndiyazi ukuba umzalwane akandazi okanye ukwazi intswelo yam. Kodwa wasixelela ngezi zinto owazenzayo kwaye wathi ulapha ukwanguye namhlanje. Oko akunivale elingaphandle bazalwane balapha eqongeni nabani nakuni, ndiyanicela nje bazalwane bam, njengabasebenzi abangoxa bevangeli likaKristu, thetha nani njengokunyanisekileyo njengoko ndisazi, njengendoda efayo kunye nani, yabona. Sishiya eli hlabathi. Fanele siyahambe kwaye kumele ndinike ingxelo ngomhla womgwebo ngaloo nto ndiyithethayo. Ndiyaqonda oko, ndiyakuqonda kakhulu kwaye ndiyanibulela madoda loo nto niyiyo, nimi up kunye nam nindinceda. Ndizama ukuninceda ukwenza yonke into endinokuyenza ngenxa yobukumkani bukaThixo. Ndiyathandaza kwaye ndicela. Bangaphi abakhe bakubona okwakukhanya emfanekisweni? Niyawubona umfanekiso wakho na kuya kujinga kanye apha anikuboni? Uphezu kwelaa nenekazi lihleli phaya linethefu yalo lithandazela umntu elimthandayo. Kunjalo oko nenekazi, lona uthandekayo, uyandikholwa ukuba ndingumprofeti wakhe okanye ndixolele umkhonzi wakhe? Uyakholwa koko? Ulungile. Ngoku uba uThixo unokundityhilela yintoni engalunganga, kutheni uza kuyamkela ukuba ivela kuThixo kanye njengomfazi owachukumisa ingubo yakhe? Ngoku uyazi ukuba ungamashumi amabini okanye amashumi amathathu enyawo ukusuka kum okanye ngaphezulu, awuzange undichukumise kodwa uchukumise into ethile, leyo uyaziyo ukuba unxibelelene nento ethile, umntu othile. Intoni yeyomfazi oyintombi yakho, injalo loo nto. Ngaba uyakholwa ukuba uza kuphiliswa? Ulikhoboka lesiyobisi, unjalo kanye oko? Ndimbona iqubha enxilile, yabona. Ngoku itshefu leyo unayo esandleni sakho ibeke phezu kwakho kwaye ungathandabuzi. Uyakholwa ukuba uThixo uya kumhlangula, uza kukukholwa kunye nam. Amen. Oku andimazi umfazi, kodwa uThixo uyamazi. Uyakholwa ngoku ngentliziyo yakho yonke? Indoda ehleli phaya phezulu inxibe ihempe enemica eneqhubu, uyakholwa ukuba uThixo uza kuphilisa akwenze uphile? Uyakholwa ukuba uza kuyenza? Andizange ndayibona indoda ebomini bam. Unalo ikhadi lomthandazo mhlekazi? Awunalo, awulidingi kuba unganokukholwa. Apha kuhleli umfazi ozama ukujonga ngapha yaphezu kwalo mfazi uhleli kanye apha. Ungumntu wasemzini kum, kodwa unovalo ngenene. Andimazi, andizange ndambona ebomini bam, kodwa uThixo uyamazi kwaye uyaqaphela ngoku ukuba unxibelelene nenye into, ubuthandaza apha ngesizathu esithile. Sizathu sokuba unjalo, akunawo ukwazi ukuhlala ngaphezu kobu busuku. Kumele ushiye umhlangano, ceba ukuya kwikhaya lakho ngomso. Awungowalapha okanye awuveli naseCalifornia, usinga empuma ukusuka apho, uhamba ngomoya. Ceba ukuhamba ngomoya, ungowaseOklahoma. Ehe, injalo lona. Fana njalo ukwimeko yokufa, uze apha ukuze uthandazele. Awunalo ikhadi lomthandazo,
that you're going to be healed if you could only get here.
Kodwa ukholiwe ukuba uza kuphiliswa ukuba ubunokufika apha, injalo lona. Kananjalo imeko yakho ngumhlaza, umhlaza usethanjeni. Uyakholwa ukuba uza kuphiliswa ngoku? Uyakholwa ukuba unxibelelene naye dade wethu? Mhlawumbi uThixo angandixelela ukuba ungubani na? Oko kungakunceda. Ukuba kunjalo, phakamisa isandla sakho ukuba uyakholwa oko, ukuba uThixo ingakunceda. Kulungile Nkosikazi Steele, ungabuyela eOklahoma.
I don't know the lady. I have never seen her.
Andilazi inenekazi, andizange ndalibona.
Here's a lady sitting right back here behind her.
Nali inenekazi lihleli kanye apha emva kwakhe, likhathazwa imithambo exananazileyo emlenzeni.
And she's also got a son that's an alcoholic.
wayena kana njalo linonyana olinxila kwaye lithandazela yena uba uya kukukholwa angaphiliswa. Nkosikazi Mason, uya kukholwa ngentliziyo yakho yonke kwaye ukholwe ukuba uYesu Kristu uya kukunika impiliso. Uyenza. Ulungile. Ngoko beka isandla sakho kwelo nenekazi lihleli ecaleni kwakho phaya lithandazela umyeni walo ongasindiswanga. Thixo uza kunika ngempiliso. Masithandazeni. Thixo othandekayo, ndiyathandaza ukuba umnike loo ntsikelelo. Nika la mfazi umnqweno wentliziyo yakhe, Nkosi. Ukholo lwakhe lusondele kakhulu kuwe, lukuchukumisile, kwaye ndiyathandaza bawo ukuba uya kunceda egameni likaYesu. Amen. Ukukholwa ngentliziyo yakho yonke uba uza kukwamkela. Ingaba uza kukwenza oko? Kulungile. Thixo akusikelele. Uyakholwa ukuba umyeni wakho uza kusindiswa, nenekazi. Uyakholwa ngentliziyo yakho yonke. Phakamisa isandla sakho. Uyenza.
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Baya kubonakala ngathi kukho phambi kwam umfazi onobunzima kakhulu. Nanko ehleli. Uyakholwa ukuba ndingumkhonzi kaThixo. Uyakholwa ukuba ndingumkhonzi kaThixo. Uyenza. Kulungile. Andikwazi. Ingxaki yakho ngamadlala. Utyebe kakhulu. Ukhe waya kugqirha wathi akukho nto anokuyenza ngayo. Kodwa lowo yayingugqirha wasemhlabeni. Yabona eyakho. Ubunosizi nje oluninzi. Ulahlekelwe ngumyeni wakho. Awusuki apha. Uvela eArkansas eneneni. Ufuna umsebenzi kananjalo kwaye akuwufumani umsebenzi. Ubusoyika ukuba yinto ethile ubungayi kubizwa. Kodwa ukholo lwakho ngoku uchukumise uThixo. Dadewethu, hamba khona. Thixo kunika umsebenzi. Akunike umnqweno wentliziyo yakho. Thixo uyalingqinela ilizwi lakhe ukuba liyinyaniso. Ingaba uyakholwa ukuba kunjalo? Ngoku ufuna ukuba uthandaze kunye nam kwakho. Bawothixo, usekwanguloo Thixo ungqinayo. Xana wena wathi intombazana ayifanga ilele, ngoku kwakumele ukungqinela. Ngoku wathembisa ukuba nje phambi kokufika kwexesha lesiphelo, uba unyana womntu uya kuzityhila ngokwakhe ngohlobo olufanayo enze ngalo eSodoma. Ukuthembisile, Nkosi. Ngoku uze emhlabeni ukwimoyomoya oyingcwele waye wangena phakathi kwethu ngokuhlwanje. Thina bantu bakholwayo kwaye wakungqinela. Ulingqinele ilizwi lakho njengokuba wenzayo ngaloo mini. Nkosi, asidingi bungqina bumbi. Uphakathi kwethu, siyakuthanda. Kwaye siyaqaphela ukuba lo ngumqondisi wokugqibela kanye phambi kokuza kwakho ngokwezibhalo. Kwaye zonke izithunzi nemifuziselo ayinakusilela. Funeka kube yechanekileyo. Ke siyathandaza bawo njengabantwana bakho besiza ngoku kuze bathandazele. Ukuba wonke ubani uya kuphiliswa kwanga kungangabikho namntu ugulayo useleyo phakathi kwethu ekupheleni kwale nkonzo yempiliso. Oh Thixo othandekayo, ungavumela intambiso yakho ibe ngobabalo kakhulu phezu kwabantu bakho ngoku nje kuze bonke ngabanye baphiliswe. Kwaye ukuba kungabakho abathile apha abangekabi ngabantwana bakho kwakaloku nje naphezu kwesiseko sezi zinto oko balivile ilizwi baze bayibona into isenziwa ingqinelwa kanye nje ngokuchanekileyo kwaye ungubani kwaye uyintoni na ukuba ulapho. Kwaye Nkosi ungasikelela ubuxoki na wena. Utheni? Ngokuqinisekileyo akunjalo, Nkosi. Kodwa wathembisa ukulisikelela ilizwi lakho kwaye aliyi kubuya lilambati. Laliya kufezekisa oko lalikucetyelwa. Kwaye ngoku ukwenze oko phambi kwethu ngokuhlwanje ngaphaya kwethunzi lentandabuzo. Kwaye iintloko zethu zithotyiwe. Kukho abantu apha abangazange bakholwe ngaphambili, abo bangathanda nje ukuphakamisa isandla sakho. Ntloko yakho ithotyiwe. Phakamisa nje isandla sakho kwaye yima ngeenyawo zakho kwaye uthi, ndiyakholwa ngoku ngentliziyo yam yonke kwaye ndifuna ukwamkela uYesu Kristu khona ngoku. Ungakwenza oko nabani na abantu, nabani na abantu abalapha, abo bangakamamkeli uKristu kwaye ungafuna na ukukwenza ngeli xesha. Andiyikukuxelela, ndiya kwicawa yokhetho lakho, kodwa ndikucela ukuba wamkele uYesu Kristu ngeli xesha. Awusoze mhlawumbi ube kufuphi kuye ude umbone ngokwakhe xana esiza emzimbeni wakhe obonakalayo evela emazulwini. Ungamamkela ngoku ukuba awukakwenzi. Phezu kwesiseko sokubona kungekho bani apho umiyo, yakholwa ke ngoko nonke ukuba niphilile abantu abanengqiqo kwaye niyayiqaphela into eniyenzayo. kuba uhleli phaya phansi koko khumbula ukuba uneentloni ngam phambi kwabantu ndiya kuba neentloni ngawe phambi kobawo bekukho umntu othile omileyo mhlawumbi ewe kwisihlwele ngasemva ixothandekayo abo banokuthi andiboni bemiyo bafuna ukukwamkela bayaqaphela nkosi ukuba oku akukwenziwa kude kube leli xesha kwaye ngoku uyayingqinela kwaye ungqine ukuba injalo ndiyathandaza bawo ukuba ezintliziyweni zabo oko kushukunyiswe ngokungaqhelekanga ngeli xesha sazinjani kodwa lo kungangumntu wokugqibela ukungena oku kungasisiphelo seLos Angeles lo isenokuba ngumphefumlo wokugqibela oza kuzalwa ebukumkanini asazi ukuba loo maxesha afika nini kwaye xana kwenzekile cango liya kuvala umzimba uza kuphelela akuyi kuba ngumzimba ongagqibelelanga okanye umtshakazi ongagqibelelanga uyakuba namalungu nje amaninzi kakhulu amagama abo abhalwayo kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi apho uyesu weza kumthabatha njengoadam ahambe kanye aphume ukuze asindise umkakhe ndiyathandaza thixo ukuba uya kubamkelela ngoku ebukumkanini bakho basezandleni zakho qubisana nabo nkosi ndiyathandaza egameni likayesu amen uthixo anisikelele ngamnye kuni bemiwe bendingayazi ukuba abanye benu bemile abanye bemi ngasemva abanye phezulu kwiibhalkoni ngoku ndifuna nindenzele into ibenge cela nindiqonde hlanganani nomlungiseleli othile apho ndithethe naye emva kokuba inkonzo iphumile ingaba niyakukwenza oko musa ukuyivumela ukuba isilele uba uzange ubhaptizwe ngobhaptizo lobukristu yenza oko kulandelayo kwaye ke uhlale uphakamise izandla zakho ude ufumane umoya oyingcwele ngoku kwaye abantu abaninzi banamakhadi omthandazo apho sakubacela ukuba beme beze phezulu apho kwaye ndiyaqikelela ukuba hamba ukunqumleza okanye kuya kufuneka ndize andinakukwazi suka kweli cala ngapha ngeza ukuphuma ngale ndlela ngapha kweli cala abantu abanamakhadi omthandazo kwaye ngoku ukuba kukho bani na kuni ekumele ahambe ndishiywe lixesha ndiyaxolisa ndiza kuzama ukwenza ngcono kancinci ngomso ebusuku imizuzu elishumi emva kweyeshumi ngokwewotshi eseludongeni enkosi kakhulu ngokuza kwenu ngobu busuku kwaye wanga uthixo wezulu anganisikelela ukuba ubungathanda ukuhlala kwaye ubukele umgca wokuthandazela wamkelekile ngamaxesha onke kodwa sakuqalisa ukuthandazela abagulayo ngoku kwaye andifuni kukubamba ngaphandle kokuba ufuna ukuhlala nindululo egameni lenkosi uyesu lwanga uxolo lukathixo lungahamba nani kwaye lunisikelele kwaye luninike ukuphumla emizimbeni yenu kubusuku bonke kwaye luniphe impilo entle ukuze nibuye kwakhona ngomso ebusuku thixo abe nani ngoku kwaye vumelani abo banamakhadi omthandazo bamele umthandazo ngoku ngokuba sithandazela abantu jikelela ehlabathini ngoku sifuna nazo ngoku nina nimi nekhadi lomthandazo ingaba kukho nokuphi ukuthandabuza ebomini bakho ingaba kukhona siphi na ixolelo nasiphi na isono ebomini bakho ongasivumanga ukuba sikho mandikucele oku musa ukungena kumgca womthandazo nesono esingavunyiwanga entliziyweni yakho kuba umele oku sisonka sabantwana yabona kwaye ukuba akunguye umkristu nikela ubomi bakho kukristu kumgca wokuthandazela uze yenzelwe ikholwa ingaba uza kuyenza mamkele nakuqala njengomsindisi wakho kuze emva koko uze ngapha eqongeni ukuze uthandazelwe ngoku ndiza kuthandazela umntu ngamnye hayi nje ukudlula kubo njengolunye uhlobo lwenkqubo sisenkonzweni ngoku icinga ukuba udade White usinike isizathu sokuba singahlala kwaye sithandaze singahlala kangangoko sifuna kwaye ndiyambulela udade White kunye nabasebenzi abalapha ukusivumela ukuba sikwenze oko thixo amsikelele umyeni wakhe olikroti wema kweli qonga wathandazela ukugula wade wafa ngokokwazi kwam ijoni lokwenene lomnqamlezo kwaye ngoku ndizama ukuqhubeka ndisenza kwa into enye sikelela aba bantu kwaye ngoku ndiyathandaza ukuba ngamnye kuni ozayo adlule apha akudingeki ukuba uvume nantoni na oyifunayo kudingeki ukuba uthethe nantoni na engalunganga ngawo yiza nje ndikuthandazele kwaye ukholwe uyakholwa ukuba uthixo undithume ukuba ndenze oku phakamisa isandla sakho khumbula into eyathethwa yingelosi yenkosi ukuba wenze abantu bakukholwa unyaniseke xana uthandaza akukho nto eza kuma phambi komthandazo kwaye niyazi ukuba leyo yinyaniso kuye kwangqingi ngokuphindaphindiweyo ngoku ndiza kucela udade wethu urose ukuba angavume ukudlala la kholwa kuphela okanye ugqirha omkhulu ngoku ukufuphi okanye enye into ndifuna umntu ngamnye kuni ngoku ebudlelwaneni nam ingaba nina kananjalo ninabantu bangekho kumgca wokuthandazela niya kubathandazela aba bantu ke bathembise ukukuba ukuphakamisa isandla sakho ndiza kube ndithandaza yabona sonke siza kuthandaza kulungile ehe ndingathanda ukuba ndingathanda ukuba kumele umke uhambe ngokuzolileyo ngokwenene ngoku kuze angahluphi ngeli xesha sithandaza uyakholwa ukuba iya kuphela ngoku dade thixo othandekayo ndibeka izandla zam phezu kodade ndicele umngeni kwintswaleko yomzimba wakho egameni likayesu kristu yanga ingasuka kuye amen ikusikelele dade uyakholwa ngentliziyo yakho yonke zonke izono zakho zivunyiwe wena ukokwazi kwakho ukulungele ukwamkela impiliso yakho thixo othandekayo beka izandla zam phezu kodade wethu egameni lonyana wakho uYesu Kristu kwaye ndicela ukuba ukuxhwaleka komzimba wakhe kuya kumka egameni likaYesu amen zonke izono zivunyiwe kwaye uyilungele impiliso yakho uyakholwa mzalwane thixo othandekayo ndibeka izandla zam phezu komzalwane wam njengokuba sisazi ukuba ukho apho ngosa ndiyathandaza ukuba uya kumphilisa egameni likayesu kristu amen zonke izono zivunyiwe hayi awu uyakholwa ukuba uza kuva uyakholwa mfazi usisithulu ngoku siza kuthandaza apho thixo othandekayo uyathandaza ukuba uya kuphilisa udade wethu ususe obu buthulu kuye uhleli kwihlabathi elivaliweyo apho angeva khona ndiyathandaza ukuba uya kumnika impiliso ngegama likayesu ndiza kucela abantu ukuba bahlale bethobe iintloko zenu umzuzu ufuna ukubona ukuba kwenzeka ntoni kuye ngoku ndiyacela egameni likayesu kristu makungabikho namnye uphakamisa intloko okanye amehlo akho ngoku ungakwenzi oko ndide ndikuxelele uyandiva ngoku ndiva ngaba uyeva uyeva ngoku yabona uyasiva eso sandi ngoku uyakholwa ngentliziyo yakho yonke uza kuyenza kwaye uyakholwa kwaye uthixo uya kukuphilisa ngokupheleleyo uthi ndiye nje ndathandaza ndabeka izandla zam ezindlebeni zakho wabe esithi kukho into ayivayo kulungile qhubeka njengoku ukholwa ukuba uya kuva ngokugqibeleleyo kwaye uza kuva ngaba zonke izono zivunyiwe dade uyilungele impiliso yakho ixo othandekayo ndibeka izandla zam phezu kodade wethu ndisazi ukuba akukho nto eyilungileyo kuthi kodwa siyazi ukuba singamakristu sizelwe ngomoya kathixo kwaye sibeka izandla phezu kodade wethu kwaye simcelela impiliso yakhe egameni likayesu kristu amen ngoku uyakholwa ukuba uya kuphiliswa ulungile uphilisiwe nantso indlela yokuyenza injalo loo nto injalo zonke izono zivunyiwe kwaye uyilungele impiliso yakho uyakholwa ngokubekwa kwezandla ukuba uthixo ozaziyo iintliziyo zabantu uya kukwenza uphile bawethu wasezulwini uyathandaza ukuba umphilise udade wethu njengokuba sibeka izandla zethu phezu kwakhe kwaye sicela egameni likayesu kristu ukuba umphilise amen njani ngempilo kanjalo uyazi ukuba ndiyazi into engalunganga ngawo kodwa anditsho nje ngoba wenzile iza kuqhubeka nje iqhubelekeka kodwa ukuba uyathanda ingaba zonke izono zivunyiwe kwaye uyakholwa ukuba uthixo uza kukuphilisa ingaba uyakholwa isifo samathambo sendiyithethile thixo othandekayo yathandaza ukuba umncede kwaye umphilise siphe oko egameni likayesu akuyi kuba sisiqhwana hamba ukholwe ngentliziyo yakho yonke uyakholwa ukuba uthixo yakho kuphilisa zonke izono zivunyiwe kwaye ulungele impiliso yakho uyakholwa ukuba umqolo wakho uza kulunga bawo wasezulwini othandekayo yathandaza ukuba uya kumphilisa kwaye umenze aphile ngameni likayesu kristu kwangakungaba njalo amen ixwa kusikelele dade hamba ukholiwe ngoku ngaba zonke izono zivunyiwe dade ukulungele ukuphiliswa kwakho ixo othandekayo izono zakhe uthi zivunyiwe beka izandla zam phezu kwalo mfazi ngameni likayesu kristu cela impiliso yakhe Amen. Ngaba zonke izono zivunyiwe. Umele ukuba ulungile. Ugula kakhulu. Uyakwazi o. Uyazi ukuba ndiyayazi into engalunganga ngawo. Kwaye uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa. Aphilise intliziyo yakho akwenze uphile ngokupheleleyo. Iqothandekayo. Ndiyathandaza egameni likaYesu Kristu. Uba umphilise kwaye umenze aphile. Kwanga oku kungamshiya bawo egameni likaYesu. Amen. Xa kusikelele ngoku musa ukuthandabuza. Hamba ukhona. Ivunyiwe zonke izono, ulungele ukuphiliswa. Bawo wasezulwini othandekayo, beka izandla zam phezu kodade wenu. Gameni likaYesu Kristu wanga angaphiliswa. Amen. Musa ukuthandabuza. Hamba ukholwa. Zonke izono zivunyiwe, ulungele impiliso. Bawo wasezulwini othandekayo, ndiyathandaza ukuba uyakuphilisa umzalwana wethu, umphilise. Siphe oko bawo. Beka izandla zam phezu kwakhe ngenxa yale njongo, egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele, ndiyayikholwa ngentliziyo yam yonke. Uyakholwa ngoku, Tata, zonke izono zivunyiwe kwaye ulungele ukuphiliswa. Thixo othandekayo, beka izandla zam phezu kodade, egameni likaYesu Kristu. Wangangaphiliswa ngenxa yozuko lwakho. Amen. Umatyeli nje amaninzi ngolo hlobo. Chukumisa nje njengokuba uYesu watshoyo, le miqondiso iza kulandelana nabo bakholwayo ukuba babeka izandla zabo phezu kwemilwelwe iqale ukuqaphela emihlanganweni ukuba ithabatha 50% ngcono ngaphezu kokuba isenza xana ubiza abantu emcini ube nokucalula ukuba ufikelela nje kwabambalwa kwaye ngale ndlela kukho abaninzi ngakumbi abaphiliswayo. Ngaba uzivumile zonke izono zakho zokungakholwa nayo yonke into? Uyakholwa ngoku ukuba uyakuphiliswa. Ixo othandekayo, ndiyathandaza ukuba uyakuphilisa udade wethu njengokuba ndithabatha izandla zakhe kwaye ndicela egameni likaYesu Kristu ukuphiliswa kwakhe. Amen. Ixo akusikelele, Dade. Uyakholwa ngoku zonke izono zivunyiwe. Ixo othandekayo, ndibeka izandla zam phezu kodade wethu egameni likaYesu Kristu kuze aphiliswe. Amen. Ixo akusikelele, Dade. Kangaleka njengento encinci kakhulu kodwa nguThixo oyithembisileyo. Izono zivunyiwe. Thixo othandekayo, ndiyathandaza ukuba umphilise lo dade wethu njengokuba ndibeka izandla phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu. Wangangahamba kwaye aphile. Amen. Izono zivunyiwe. Thixo othandekayo, ndiyathandaza ukuba uphilise udade wethu njengokuba ndibeka izandla phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku, njengoko usiza kunye nobuxhakaxhaka, yanga ingabetha undoqo, iyakusebenza. Izono zivunyiwe, ulungele. Thixo othandekayo, ndiyathandaza ukuba uyakumphilisa kwaye umenze aphile egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele, Dade. Zonke izono zivunyiwe. Thixo othandekayo, njengokuba lo mfazi endijonge emehlweni, ndiyakholwa koko. Ndiyathandaza ukuba uyakumphilisa egameni likaYesu. Uyamzisa nje, akunjalo, Dade. Uyamzisa nje, ulungile. Uyakholwa, Dade, uba uThixo uyakukuphilisa. Thixo akusikelele. Bawo usezulwini, uhlala unenceba kwabazimfama nabasweleyo. Ngoku, wayibonile into oyenzileyo ngokuhlwanje. Ke siyakholwa Nkosi, lo mqondiso omkhulu wokugqibela uhamba phakathi kwethu ngoku. Ndicelela lo mfazi uyimfama ukubona uze kuye egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku sinike ingxelo ngoku, yixele. Uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa. Bawo wasezulwini othandekayo, ndibeka izandla zam phezu kodade wethu kwaye ndicela ukuba umphilise egameni likaYesu Kristu. Amen. Ixo akusikelele, Dade. Makhe sive ukuba unjani. Njani? Uyakholwa, Dade. Bawo wasezulwini othandekayo, thandazela udade wethu. Ndithemba ukuba uyakumphilisa ngoku. Beka izandla zam phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu. Kholwa ngoku, kulungile oko. Hamba nje ukholwa. Uyakholwa mzalwana, zonke izono zivunyiwe. Ixo othandekayo, ndiyathandaza ukuba uyakumphilisa umzalwane wethu kwaye umenze aphile egameni likaYesu Kristu. Amen. Uyakholwa, Dade. Thixo, ndiyathandaza ukuba egameni likaYesu Kristu ngokuzithoba kuba umnandi nobulali bale yure wanga umoya oyingcwela ngamphilisa lo mfazi. Ndiyathandaza ukuba uThixo uyakuthumela unyana wakho kuwe, Dade othandekayo. Thixo akusikelele. Bawo othandekayo, thandazela udade wethu olapho ngobumnandi bomoya oyingcwela. Wangangeza ngoku aphilise udade wethu egameni likaYesu. Amen. Sikelelwa dadi. Iqothande kade. Thandazela umzalwana wami njengokuba emi apha kwaye ndibeka izandla phezu kwakhe kwaye ndicela impiliso yakhe egameni likaYesu. Sikelelwa mzalwane wam ulungile. Ngwencinci iqothandekayo ndibeka izandla phezu komncinane ndiyamsikelela egameni likaYesu Kristu ngenxa yempiliso yakhe. Uyakholwa ngokudade nawe uyafuna ukuthandazela. Qothandekayo ndiyamthandazela njengokuba ndibeka izandla phezu kwakhe. Oku ngumyalelo wakho, yiloo nto othe yenza. Le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Babathe babeka izandla phezu kwabagulayo baya kuphila. Utshilo wena Nkosi. Amen. Wakuthetha oko akazange umele kube ngaloo ndlela. Dade, iqothandekayo ndiyathandaza ukuba uya kuphilisa udade wethu kwaye umphilise egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo akusikelele dade, uze ukholwe dade. Bawo wasezulwini othandekayo, cela iintsikelelo zakho kudade wethu. Ndithobela nje loo nto othe mayenziwe. Wathi le miqondiso iza kulandelana nabo bakholwayo. Bababeka izandla zabo phezu kwemilwelwe, wathi baya kuphila. Ngakhe ndime apha umzuzwana nje ukuze ndithi kule nto ukubayeka nje abantu baphumle komzuzwana nje. Umgxeki wake wathi kum, oko akunjalo kodwa uyabona wathi le miqondiso iya kulandelana. Uvile umyalezo wam ityala, ukubeka uYesu ityala. Yabona, waxelela uNowa kwakuza kunetha. Ayizange ine ikhulu elinamashumi amabini eminyaka kodwa yanetha nakanjani na. Waxelela uAbraham uba uya kuba nonyana nguSara kwakuyiminyaka engamashumi amabini anesihlanu kamva. Zange atsho kuba nini, wathi baza kuba nonyana iminyaka engamashumi amabini anesihlanu kamva kwenzeka. Yabona, akakhange atsho kuba nini, wathi umthandazo wokholo uya kumsindisa lowo ugulayo. Thixo uya kumvusa. Babathe babeka izandla phezu kwabagulayo baya kuphila. Ingaba yiloo nto wayithethayo, akazange athi baza kutsiba baze bayenze kanye ngelo xesha. Wathi baya kuphila. Yabona, sisithembiso sakhe eso, yiloo nto siyikholwayo. Yiza dade, uyakholwa ukuba leyo yinyani? Ngoko akukho ndlela yokukuthintela ukuba uphiliswe. Beka izandla zam phezu kodade egameni likaYesu Kristu ngenxa yempiliso yakhe. Amen. Uyakholwa dade, zonke izono zivunyiwe kwaye ulungile. Iqothandekayo ndibeka izandla zam phezu kodade ngokuthobela umyalelo wakho kwaye ndicelela impiliso yakhe egameni likaYesu. Amen. Ndifuna nina abathandazelwayo, ndifuna nindenzele incebo, ndifuna ukuba ninike ingxelo phambi kokuba le mihlangano iphele. Kwenzeke ntoni na kwaye nivumele nje izihlwele abanye abantu babone ukuba yintoni na ngenene eyenzekayo. Mhlawumbi ngomso kusuku olulandelayo okanye nini ukhangele nje okwenzekayo. Imbalelwano yami ibonisile ukuba ikwakuhluka okukhulu kunokuba vumela bazame bavavanye ukholo lwabo. Ngoku uYesu wathi babeka izandla phezu kwabo baya kubeka izandla phezu kwabo baya kuphila. Ngoku yiva into awayithethayo, akazange athi baya kuxhumela phezulu kwaye babaleke besihla nokunyuka emgangathweni. Babe nokukwenza oko kodwa wathi baya kuphila. Ingaba koko wakutshoyo? Okokoko wakutshoyo, okokoko ndikukholelwayo. Kwaye ulapha ngoku, lowo wathi ilizwi lilapha ukuze liyenze ibe njalo. Uyakholwa mhlekazi? Bawo usezulwini othandekayo, phezu kovumo lwakhe lokholo nokukholwa, ndibeka izandla zam phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu ukwenzela impiliso yakhe. Iqothandekayo, beka izandla zam phezu kwalo mfazi egameni likaYesu Kristu kwenzela impiliso yakhe. Kulungile. Bawothandekayo, beka izandla zam phezu kwalo mfazi egameni likaYesu Kristu kwenzela impiliso yakhe. Wathi uya kuphila. Ulungele ukuphiliswa dade. Iqothandekayo, beka izandla zam phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu ukuze umphilise. Kulungile dade sithando, yonke into ilungele impiliso. Kholo lwakho ngoku luhla ngatyeziwe. Uyakholwa ukuba uza kuphila. Kwaye Thixo, ndizibeka izandla zam phezu kwakho ukuthobela umyalelo wakho kulo lonke ihlabathi, yonke indawo. Beka izandla phezu kwakho egameni likaYesu uze aphiliswe. Qothandekayo, beka izandla zam phezu komzwane wam egameni likaYesu Kristu ngenxa yempiliso yakhe. Iqothandekayo, beka izandla zam phezu kodade wethu egameni likaYesu Kristu uze aphiliswe.
Going down the aisle, I just didn't want to weary you.
Sihlanga passage. Bendingafuni nje ukunidinisa. Uyakulunga kuba uyakukholwa oko ngoku.
Dear God.
Ngikothandekayo. Yathandaza kuba uyakuphilisa udade wethu. Ngameni lika Yesu Kristu. Amen. Kundinceda ndithandazele aba bantu. Ngoku sinetshefu apha nokunjalo apha phakathi esiza kuthandazela kwaye ndifuna ukuba uqhubeke uthandaza kunye nam ngoku. Ngoku ezi pasile zincinane ngoku yazi ukuba oku kuvakala kungaqhelekanga ukuba abantu bathandazele into encinci ngolu hlobo. Kodwa ukuba unokuza nje eofisini yam kube kanye waye ubukele nje ukuba besibugcinile ubungqina kule minyaka ndicinga ukuba ubungekhe ubufumbe kweli qonga abaphiliswe nje ngokuthumela la malapho omthandazo ngolu hlobo. Izigidi zabo jikelele nakwihlabathi jikelele. Ngoku uyazi ukuba yintoni eyiyo into thile. Fumana la tshefu apho ukwenzela lowa usemtsha. Uyakuyazi itshefu yakho mzalwana, ulungile. Kwaye ndibone abantwana abancinci abakhubazekileyo bephiliswa kwaye uyabona into ekuyiyo yindawo nje yoqhagamshelwano njengokuba u-Oral Roberts wayedla ngokutsho yinto nje yoqhagamshelwano. Siyathandana ngoku asikwenzi oku ngokwethu, sikwenza oku ngokuba iBhayibhile iyasiyala ukuba senze oku. Sonke siyazi ukuba yinyani le. Ngoku baninzi abantu abathambisa iitshefu nanjalo njalo ke ngoku sicinga ukuba oko kulungile ngokuqinisekileyo. Kodwa ukuba sithenje iBhayibhile ayitshongo ukuba baya kuthambisa iitshefu kodwa bazithabatha ke iitshefu emzimbeni kaPawulos. Ngoku niyabona ukuba bendithetha ngantoni. Ngoku into abayibonayo la mandla adlisa ubomi aye kuPawulos kuba babesazi ukuba wayesisicaka sikaThixo, babesazi ukuba uThixo wayekuye, babesazi ukuba yonke into awayichukumisayo yayisikelelwe. Bangapha abakuqondayo oko yithini? Amen. Uyazi ndicinga ukuba uPawulos wayevumelana nesibhalo kwinto awayenzayo. Awucingi njalo, funa ndikuxelele ukuba ucinga ukuba wayeyithatha phi ingqondo yokuyenza. Ukusuka kuElisha uchaniye, uyabona uEliya wathi thatha nantsi intonga uhambe uyibeke phezu komntwana. Kwaye umprofeti wathumela intonga ngokuba wayesazi ukuba yonke into awayeyichukumisile yayisikelelwe. Wayeyazi indawo yakhe yena kuba nje wayenokwenza umfazi akholwe kwaloo nto inye. Ngoku uyabona, ngoku iBhayibhile ayizange itsho nokuthi bayakuthandazela abagulayo, yathi bayakubeka izandla phezu kwabagulayo. Ngoku khawucinge nje, abantu babonile kumpostile uPetros ubukho bukaThixo bubonakaliswe kule ndoda kangangokuba bona babeka abantu emthunzini wakhe baphiliswa. Bangapha bayaziyo ukuba oko kungokwesibhalo. Eso sisibhalo esinjengoYohane 3:16, yabona lilizwi likaThixo lonke. Ngoku abantu niyazi ukuba isithunzi saloo ndoda asibaphilisanga abantu. Kodwa khangela ukuba amandla kaThixo ayephezu kwaloo mprofeti iminyaka ngeminyaka emva kokuba efile, kangangokuba indoda efileyo yajulwa phezu komzimba wakhe emathanjeni akhe. Umzimba wawungekho nalapho, amathambo ebekhona. Kwaye ubukho bukaThixo babuphezu kwaloo mathambo yade loo ndoda ifileyo yabuyela ebomini. Ngokwanazi ukuba la Thixo omnye wenze zonke ezo zinto ulapha ngokuhlwanje kukum, ndicinga ukuba sifanele sibe ngabona abantu bonwabileyo ehlabathini lonke. Khawucinge njengoku, ndiyathemba ukuba khange ndibachukumise abaphuliphuli bam ukuba bakholwe ukuba yinto endiyenzayo ngokwam. Wazi ngcono kunoko, ndingumzalwane wenu yabona, kwaye ndingumzalwane nje wenu. Kodwa ndiyazi, ndiyakwazi oku ukuba uThixo ukho, kwaye ndiyazi ukuba usinike okuthile oko asingebi nako ukukucacisa. Kungelizwi likaThixo kuphela ibango lokuba yimelwe kukuba lapha ngeli xesha. Ke isinika kwakho ukuzibandakanya ukwazi ukuba siphila kwimihla yokugqibela. Isinika ukuzibandakanya ukwazi ukuba aba bakhethiweyo, banyuliweyo, babizweyo, bamiselwa ngenxa yengaphambili ligama elikhulu ukumiselwa kwangaphambili kodwa sonke siyazi ukuba inyaniso leyo siyazi ngokuqinisekileyo ukuba uthixo ongenasiphelo wazimisela ngenxa yengaphambili zonke izinto ngokwazi kwakhe ngenxa yengaphambili ngaphambi kokusekwa kwehlabathi kwanayo imvana yaxhelwa kwaye lonke igama eliya kuhlala likhona encwadini lafakwa encwadini ngaphambi kokuba incwadi ibhalwe ngoku bangapha bayaziyo ukuba yinyaniso leyo kwaye uYesu waza ukuba abahlangule nentlawulelo abo babesencwadini ebhayibhileni imvana yeza iphuma ngaphaya komkhusana yathabatha incwadi kwaye yanqika amatywina eyayitywinwe ngawo kuba yeza kubanga bonke yabahlawulelayo ungumthetheleli ngoku umthetheleli intethelelo yabo yena wabahlangulayo bonke abamagama abhalwe encwadini yobomi yemvana bahlangulwe njengoko ndenze ingxelo encinci ekrwada ngobunye ubusuku ndilinde zonke ezitshefu zilapho andizami nje ukushumayela kwakhona kodwa ndathi bekukho intetho encinci ndiyathemba ukuba oku akuvakali kuhlambela yabona kodwa njengomfama owabeka isikhukukazi wayengenamaqanda aneleyo ngoko wafumana iqanda lokhozi waze walibeka phantsi kwesikhukukazi saqandusela ukhozi kwaye wayengumfo ongaqhelekanga kakhulu phakathi kwazo zonke iinkukhu kuba babengaboni izinto ngokufanayo kodwa yiloo nto kuphela wakha wayibona yayisisikhukukazi weva ilizwi elinye kuphela lalingavakali njengelizwi lakhe lalingakwazi nokukhupha ilizwi njengesikhukukazi okanye amantshontsho alizange likuxabise ukutya kwazo njengoko zisitya eshedini akukho into eyahlukileyo ngalo kodwa lalingazi ukuba yintoni umahluko kwaye kwathi ngenye imini kwakukho umama wokhozi owayesazi ukuba wazalela amaqanda amaninzi kwaye kwakukho elinye lala maqanda elaliza kuba ngunyana walo lalilahlekile ke waya kumzingela waze wamfumana eshedini kwaye wakhwaza wayexana wakhwaza ukhozo oluncinane lalwazi ilizwi likamama njengoko uYesu wathi izimvu zam ziyalazi ilizwi lam ndiyacinga ubusuku ba izolo xana ndibona elaa qela lamabhaptisi amarhabi nokunye okuninzi kusenokuba abakhuthiwe phantsi kwesikhukukazi xolo mzalwane yabona kodwa umama wayesazi ukuba unezithandwa zakhe phandle ndaweni ithile ke loo madoda emiapha engaphikisani ngokondliwa kwawo akufumene kumama wesikhukukazi nokunjalo kodwa ngoku ngamakhozi yabona babhabhela ukutya kwabo yabona kwaye ndicinga ukuba ibandla liyinto enjengomboniso endiwubonileyo kungekudala kwixesha elidlulileyo ndisihla ndivela eTucson okanye ukusuka ePhoenix ukuya eTucson ndabona umbona ongaqondakaliyo kwaye yababaphuka intliziyo yam ukubona ukuba kwenzeke ntoni indlela ukhetsha owayedla ngokubhabha emoyeni umzalwana kukhozi nto leyo engumfuziselo webandla kwaye uYehova ulukhozi wabiza abaprofeti bakhe amakhozi wazibiza ngokwakhe uYehova ukhozi kodwa lo khetshe kudala walahlekelwa yinto ayiyo kuba kasahambi emoyeni azingele inyama yakhe njengoko amelwe kukwenza kodwa uhleli phezu kweengcingo zemfonomfono aze enze njengophiphayo uzingela imivundla efileyo ebulewe ziimoto aze yena namaxhalanga waphumela apho batye kunye utsibatsiba njengexhalanga endaweni yokuba ahambe ngendlela ebefanele ukuhamba ngayo ulahlekelwe kukuzazi kwaye oku ndikuthetha ngalo lonke uthando lobuthixo nentlonipho ibandla kudala lilahlekelwe kukuzazi kwalo njengodade wokhozi hlala phantsi phaya endaweni yokugrumba elizwini uze ufumanise ukuba ezi zinto zilungile ulinda iqela leencwadi zesikolo secawe ezenziwe liqela leenkcuba buchopho ndaweni ethile mvundla othile ofileyo ubulewe kwenye indawo utsiba njengexhalanga thixo makasincede sibhabhe simke kuloo nto ezi zithembiso ziyinyaniso hayi oko wakuthethayo umntu ngayo koko uthixo wakuthethayo ngazo ziyinyani ndivuya kakhulu ukumanywa namakhosi masithandazele kunye abagulayo bethu bawo sezulwini othandekayo ufundiswa ebhayibhileni ukuba bathabatha emzimbeni kapawulosi iitshefu nemibhinqo kwaye iidimo zaphuma ebantwini kwaye nomoya abangcweleyo baphuma kubo. Ngoku bawo mna ndimi apha phezu kwezitshefu ndimele wonke umntu okhoyo ngumzimba kaKristu thina kunye. Sibanga ngoba balo nothando kuba silapha ukumela umtshakazi wakhe kwaye sikholwa sizimanya naye ebukumkanini bakhe kwaye siyazi ukuba asingopawulos ongcwele kodwa siyazi ukuba useNguyesu kwaye siyathandaza ukuba uyakuhlonipha ukholo lwaba bantu ukuba babephile phaya kudala ngemihla kapawulos ibabeyivile levangeli inye babona kwa ezo zinto ngoko ke baluhlobo olufanayo lwabantu unguthixo okwami. Ke ndiyathandaza Thixo othandekayo uba uyakuhlonipha ukholo lwabo njengokuba wenzayo ngezo ntsuku zeBhayibhile kwaye anga onke amandla ezidemoni sonke isigulo zonke iinkxwaleko ezibophela abantu okokuba ezitshefu neepasile apha zimeleyo kwanga la mandla angendawo okugula angabashiya. Bathiwa ngaxesha lithile okokuba Israyeli wayehamba emgceni womsebenzi esiya kwilizwe ledini kwaye kanye kumgca womsebenzi utshaba lweza kanye lawaqina ekoneni kwaye ulwandle olubomvu labaqhawula emsebenzini wabo nasekuhambeni kwabo waze uThixo wakhangela phantsi esemazulwini ngentsika yomlilo lwaze ulwandle loyika lwabuyisela umva amaza alo kuba amaza kaThixo wayesezantsi kolwandle kwaye lwavula indlela kubantwana bakhe behamba kumgca wokuthobela. Ngoku Thixo ukuba ulwandle olubomvu loyika lwaqengqela umva amaza walo lwaqengqela umva amanzi alo kwaye lwabanika indawo abantwana abaseluhambeni behamba ngokuthobela. Thixo othandekayo ngokuhlwandle khangela ezantsi ngegazi lonyana wakho uYesu owenza idini xana ezitshefu zibekwe phezu kwemizimba yabantu egulayo yanga amehlo kaThixo angakhangela kwaye yanga eso sigulo laa mtyholi angoyika kwaye emke kwaye bangabantu bangalugcina uhambo oluya kwilizwe ledini besempilweni entle namandla njengoko uIsrayeli wayehamba entlango akungekho namnye ubuthathaka phakathi kwabo kwelinye icala lesiphelo. Yanga inganikwa aba bantu bawo ukuba sithumela ezitshefu egameni likaYesu Kristu. Amen. UThixo anisikelele mntu ngamnye njengokuba nifumana iitshefu zenu ngoku. Niyakholwa ngentliziyo yenu yonke. Uyakholwa kwa uThixo uyakuva oku. Yabona ndifuna ukuthetha oku. Musa ukuthandabuza nakancinane. Yabona isenokubonakala ingaqhelekanga ngenene. Xolo umzuzu nje. Musa ukuthandabuza nakancinane. Kodwa kholwani ngokuba oko sikucelileyo uThixo uyanika. Uyakholwa ukuba nguThixo olapho oyaziyo imfihlelo yentliziyo yakho. Uyazi kwaye uyakholwa ukuba nguThixo. Ngoku zimasa ingqondo yakho ngoku. Ayinakuba yinto engeyenye. Yabona ngoku kungathini ukuba kungakho ingomso elikhulu iminyaka eyadlulayo kudala lena iya kuba yimbali kwaye xana abantu iminyaka ezayo ukuba kwakuya kuba njalo babeza kuza kwaye bathi e ukuba bendiphila ngoko bendiya kukubona okuya kusenziwa wenkwe oko kuphela bekumele ndikwazi de ndayikholwa kwangoko. Yabona kwaloo nto inye uyikholwayo ukuba wawulapho emva phaya xana wayeyenza ngoko khumbula ikwanguye bubomi bakhe kuwe. Thixo akusikelele.